Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight and enjoying this wonderful
Sanibona kusihlwa bangani kuyinhlanhla ukuba lapha kulobu busuku futhi ngithokozela leli dili lomcilo limangalisayo ngithokozela lamaculo uma eculwa ngomdladla wangempela bengibhekisisa uJimmy ngikholwa ukuthi nguye futhi uma besingaba nomdlandla nje ngazo zonke izinto zikaNkulunkulu empilweni yethu uqobo njengoba uJimmy esukwe usinga labo becula besingafinyelela ndawo ndawo ngimthokozela ngempela lo mfana ubaba wakhe umngani wethu omuhle ngifuna ukubuza umbuzo lamanenekazi aculeleli ngithanda ukuxoxa ngakho ngabe yilelo qembe lifanayo elacula eminyakeni eminingi eyadlula ngenkathi ngilapha na ngabe yilelo lifanayo na ngizamendawo zonke ukuthola lelo culo emahoreni ami amnyama ezivivinyo ngizamile ukucabanga ukuthi ngithanda ukuxoxa ngakho Jimmy Maguire ulitholile lelo kuyithephu na ngiyethemba niyabo unalo kuyirecord na futhi uma likhona ngiyalifuna futhi ngizamile ucabanga lokho ngicabanga ukuthi uzongithanda ngenkathi indlela yami yezinyawo yayifiphele kakhulu niyabo futhi ngilijabulele ngempela lelo gcile limnandi laseziyoni manje ngiyaqonda anginasiqiniseko salokhu kodwa ngikholwa ukuthi leli qembe lifanayo lizobe licule emqungutheleni ye-businessman ngiyakholwa ngesonto elizayo ngicabanga ukuthi kunjalo uma ngingakuqondanga kahle ngelesibili nqo ngesonto elizayo ngakho niyaluthanda lolo hlobo lokuculo ngani bazoba lapha ya ukuba basiculele futhi besifanele sibathathe sibehlisele Tucson kusasebusuku futhi sibaculise ezansi lapho ngiqinisekile lizoba yisibusiso kubantu manje kusasebusuku ngumkhandlo zikhulu zesonto zaseTucson sizoba seramada in kusasebusuku ezansi eTucson okungukuthi nonke niyaqonda ukuthi Phoenix ingumngcele nje weTucson yabo sijabula ngempela kuba nani nonke njengezakhamizi ezingabafo bakithi bomnotho wethu omkhulu waseArizona manje sisegumeni nina nisesigodini ngakho khumbulani cisha abafidi ayizinkulungwane ezimbili kuphakama kunoma ninjalo nina niyabo ngakho lo mngcele wedolobha siyajabula ngempela ukuba sibe lapha sihlanganyela nani kulobu busuku ngakho khumbulani kusasebusuku nendawana enkulu yaseArizona izoba yidili lesidlo somkhandlu wezizikhulu zesonto bese kuthi ke ngobusuku obulandelayo silapha ngiyani kothe igama lebandla manje ni South Side Assembly bese kuthi ke ngolwesithathu ebusuku siku 11th no Garfield ngikholwa ukuthi yiyo iAssemblies of God lapho ngayo bese kuthi ke ngolwesine kuqala ingqunguthela manje nibahle kakhulu futhi sibe nesikhathi esibangalisayo ngempela ngaleli viki senhlanganyelo nawo wonke lamabandla wonke ehle enyuka neMaricopa Valley lapha nenkosi sibusise ngokweqile ngempela ngokukhulu kakhulu ngaphezu kokuba bengiyibheke ukuthi kwenze izindawo beziminyene futhi zigcwele phama emagcekeni nabantu bemile nenhlanganyelo enkulu ngasezwini abefundisa uvakashile ngiqabelile belusi umfowethu Adlong ngimbonile kuzo zonke izinkonzo sibe nazo ngakho konke ukucabanga kwami ngazo nabanye beze nje besuka kwelinye ibandla beya kwelinye yileyo ndlela yokukwenza ngiyakuthanda lokho sihlanganyele omunye nomunye njengomdala umfowethu Bozweth osebese enkazimulweni manje iminyaka emithathu noma emine wathi kimi uyazi ukuthi yini inhlanganyelo umfowethu Branham na ngathi ngicabanga kanjani Yalo wathi ngabafa ababili behlanganyele emkhunjini owodwa ngakho lokho kunjalo abafa ababili emkhunjini owodwa ngakho sinjalo ngiyajabula ngibuka lapha phezu kwezethameli kulobu busuku ngibona abangani lapha engingagazi ngibabone ngaphambili ovela le Kentucky naseIndiana ukuzungeza kwenyuwele eOhio behlezi bezungeze lapha besivakashela sijabula ngempela ukuba nabo phakathi kulobu busuku Nawombe kade bekomunye umhlangano kodwa izindlu ezibanzi ngokuthe xaxa futhi anginiqaphelanga nje ngakho inkosi nibusise ngokucebile ngempela futhi manje ngizohlala nje isikhashanyana ngifanele ngishayelele umndeni ngiyubuyisele emuva kulowo usuku futhi sizolu kulungela umhlangano kusasa eTucson. Ngakho siyehla kulobu busuku emva kwenkonzo. Lokho nje ukuthi akube amamayela ikhulu namashumi amabili nanhlanu nokweluleka okude kogwadule. Futhi ngiyozela futhi ngikhathele. Ngakho ngizozama ukunidedela liphume. Manje ngishilo kulokhu kusa ukuthi njengoba ngilethe lo mprofethi esicongweni seGquma, ngilokho bekuyizolo ebusuku bekungesikona futhi kulokhu kusa besikhuluma ngenye into. Kodwa akungikhathazi, niba late ngomsebenzi wenu futhi akungikhathazi, nigeje usuku ngasikhathi, kodwa ningawugeje usonto isikole nebo, ngakho siyanifuna ngosonto esikole. Manje kulobu busuku ngaphambi kokuba sisondele ezwini, asisondele umqalisi ngomkhuleko. Ngifuna ukusho ngaphambi kwalokho nje kuleli khwaya elincane lithandekayo labantwana bakaNkulunkulu, ngibathokozela ngempela ukucila kwabo kuhle. Nomfowethu Mo uphume wathi inyelele kimi bengizobuyisela lenkonzo kuyo, kodwa waphuma wathi inyelele ngibona nje umkakho othandekayo ehlezi lapha. Ngakho asikhothamise amakhanda ethu manje senzele izwi lomkhuleko. Nkosi Jesu, siyeza futhi kulobu busuku kuqala ukunikeza izibongo kuwe ngakho konke lokho siphe khona, futhi ngaphezu kwakho konke lokho siphe khona lokho kuphila okuphakade okumi qekelele, ngokuba siyazi ukuthi siyobuye sibonane futhi kungasekhona kulo mhlaba emhlabeni ozayo. Manje buzisa izwi lakho kulobu busuku, futhi siyakubonga ngokuthi ukubusise kanjani ukucula. Manje ngiyakhuleka baba ukuthi uzoqhubeka ukuba ubusise ukucula amaculo nabaculi, umeluso lelibandla, umsizi walo kamelusi, kanti futhi nabadikoni, abaphatheli nakho konke lokho elikumele babusise baba.
We pray that you'll
sikhulekela ukuthi uzobusisa umlayezo kulobu busuku lawa mazwi ambalwa aqokiwe. Sikhulekela ukuthi uzokwenezela ingqikithi kulo, futhi uzosipha kwezibusiso zakho. Kulisa bonke abagulayo nabahluphekile, bangathi wesilisa labesifazane kulobu busuku, bangabamba umbono baqonde ukuthi luyini uhlelo lukaNkulunkulu lwalolu suku lokugcina. Yiloko kuphela esifuna ukukwenza, ngokungena nje ohlelweni lwakhe, bese kuthi-ke ezinye izinto ziyozinakekelela zona. Asifundise leyo ndlela futhi wathi funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, zonke ezinye izinto ziyonezezelwa. Ngakho asibuye kulobu busuku Nkosi esizibusisweni zombuso, siyohlelweni lombuso futhi sifunde kuwe, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje ngithe nje ukusha izwi kancinyane ngenxa yokukhuluma kakhulu, futhi ngiyazi kufudumele phakathi lapha, futhi ngibezwela bonke abamile, kakhulukazi lawo manenekazi elimi lazungeza ezindonga phandle egumeni, futhi ngizojaha ngokukhulu kushesha okunokwenzeka nje, ngokukhulu nje kushesha engingakwenza. Futhi ngenkathi ngisafunda noma ngikhuluma, khumbulani nje uNkulunkulu sezindaweni zonke uhlala njalo khona lapha. Futhi njengoba umfowethu eshilo ngesithuthwane sesikhathi esedlule silapha, uNkulunkulu angawuphilisa umdlavuza ukuba nokukhubazeka noma ngabe kuyini, usevele kwenzile uma nje angahla kuthole ukuba ukukholwa lokho.
You're not saved.
Awusindisiwe kulobu busuku, usindisiwe. Wasindiswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule. Futhi manje mhlawumbe kulobu busuku nizokwemukela leyo nsindiso, kodwa isivele ikhokhelwe, isikweletu sesisuliwe. Ngedeveli owakufaka esitolo esibolekisa ngemali kubanjiswe ngempahla, uJesu wafika wayesebuhlenga, wayesevula gelekeqe iminyango, nento kuphela ozodingeka uyenze ngokuphuma bese ubiza inkululeko yakho, yilokho kuphela. Unerisidi evela kuNkulunkulu ukuthi isikweletu sesikhokhiwe, uJesu washo emazwini akho ugcina, kufeziwe. Zonke izibusiso zokuhlenga zaqedwa nya, ulaka olukhulu lukaNkulunkulu ngesono ngenkathi eba yisono ngenxa yethu kwakuyiso, isikweletu saqedwa. Satane akasenawo amandla kuphela njengoba engawawazi ngokukhohlisa ngawo. Uma engawawazi ngokukhohlisa kuwe kukho, kulungile, uzofanele ube nawo. Kodwa ngokomthetho akasenawo nhlobo amandla, wonke amandla ayinawo athathwa kuye eCalvary. Yilapho intengo yakhokhwa khona, akulutho, kodwa kuwawaza ngokukhohlisa. Uma ufuna ukulalela kuwawaza kwakho kukhohlisayo, awu kulungile, kodwa awudingekile. Ukhululekile kulobu busuku, ukwenze wakhululeka. Kuthi manje uma into ethize ezwini inganenza niqonde ukuthi senikhululekile ngomusa wakhe, noma uma kuthize kuqonda nezwi linenza niqonde, noma esinye isenzo sikaNkulunkulu ukuthi sabandakanya nani, sisibandakanya sonke. Manje ke nivele lisemukele nje kulezo zisekelo futhi senikhululekile futhi. Anidingeki ukuba nizwe noma ayikuphi kwehluka, nidingeke ukuba nizwe noma yini inhlobo. Akwesekeliwe phezu, uJesu akazange athini kuzwile na, wathi nilikholiwe na ngokukholwa. Lokho ngokwethu, lokho ngokwethu kwethu. Ukukholwa yingalo, ingalo enamandla ebamba inkemba kaNkulunkulu ebukhali esika nhlangothi zombili. Naleyo nkemba ebukhali esika nhlangothi zombili iyosika kukhululeke zonke izithembiso. Uma leyo ngalo yokukholwa ikwazi ukuzinikela kuleyo nkemba. Abanye abantu unenkathazo yenkonyane engenamandla impela, futhi bangahle mhlawumbe nje bangajukula umudwa omncane owenele ukujoyina ibandla. Abanye bangafika ekulungisisweni, abanye bangahamba yonke indlela baze bofika empaphathizweni kamoya ongcwele. Ingalo eqinile enkulu ibambe leli Bhayibheli ingasika zonke izithembiso zikhululeke kunjalo. Ngakho qinani enkosini. Manje ngifisa ukufunda kulobu busuku engqikithini encane engilobe amanye amanothi phansi lapha. Itholakala ngale encwadini yabehluleli besahluko se shumi nesithupha sabehluleli amavesi amashumi amabili nesikhombisa nelamashumi amabili nesishiyagalombili. Ukudonsa ingqikithi yalokho engifisa ukukusho. Manje yindlu yayigcwele isilisa nabesifazane, makhosi onke amaFilisa ayelapho. Ophahleni wakukhona wesilisa nabesifazane kungathi abayizinkulungwane ezintathu ababebukela ukudlala kukaSamsoni.
And Samson called unto the Lord and said,
Futhi uSamsoni wakhala enkosini wathi, "O Nkosi Nkulunkulu, ake ungikhumbule, ngiyakuncenga, ungiqinise, ngiyakuncenga, kube kanye kuphela. O Nkosi Nkulunkulu, ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibenge ngenxa yamehlo ami omabili."
May the Lord add his blessings to the word.
Kwangathi inkosi ngenezele izibusiso zayo zwini. Uma bengingayibiza ngendikimba, ngithanda ukuthatha lokhu kube yindikimba imizuzwane embalwa. Nkosi, lokhu kanye nje futhi. Kanye nje futhi, Nkosi. Kwakukhona kungathi njengoba kusho umbhalo, kungathi amaFilisti ayizinkulungwane ezintathu ebuka phansi esemagalini aphakeme asestadiyamu. Lapho ababili bengena estadiyamu esikhulu noma iColosseumu inkundla enkulu. Ophakimba abahlonishwa ngokuphakeme, amanelekazi abo afake ubucebo buhle lapho ehlezi kule ndawo. Nomemezeli washo ukuthi uSamsoni ungena kwiphansi lendlu.
They must have raised up.
Afanele ukuthi asukume. Hathi kusondela phezulu kancane azelule. Njengoba kokunjalo izintamo zawo ukubathola ukubuka kahle.
What could they see? But
futhi yini ayengayibona ngaphandle kwesigaca yenyama yomuntu. Indoda yake yaba yiqhawe elikhulu, liholwa ngokuphuphutheka njengoba lalinjalo. Liholwa ngumfana omncane owaye lihole liphumela kwiphansi lendlu.
All day long.
Usuku lonke kulungu amahola nanele ngumsindo kusukela odongeni kuye odongeni nokuzidika kwabesifazane nezimisa abadyakiwe kufanele ukuthi kwakukade kubukeka kanjani nje.
What a hush must have come over the building.
Kufanele ukuthi wafika ukuthula kunjani nje phezu kwendlu ngenkathi le ndoda yayiholwa ngumfana omncane isitha esilishinga kubo size siphumele kwiphansi lendlu singena mehlo sasidinga siholwe ngumfanyana.
A man that had been such a gallant man. A man that had been the warrior that Samson.
Indoda ekade indoda enesibini kangaka. Indoda ekade eyikhawu Samson ayiyilo. Futhi manje ke wayesefanele hole ngumfana omncane aphumele kwiphansi lendlu. Nendoda eyinceku kaNkulunkulu yaletha kulesi simo kule ndawo yokuzitika kwabadakiwe.
It was a great celebration. For their god Dagon, the fish god.
Kwakungumkhubo omkhulu kaNkulunkulu wabo uDagon, uNkulunkulu wenhlanzi owayethole ukunqoba phezu kukaJehova.
Let's stop a minute and let that penetrate.
Ake sime umzuzu futhi sidedele lokho kubhoboza. Egubha ukunqoba phezu kwebandla likaJehova.
Dagon, the heathen idol, the fish god of the Philistines. God hated
it. Utagoni, isithixo zabahedeni, uNkulunkulu wenhlanzi wamaFilisti, uNkulunkulu ayemzonda, futhi lapha ayesekuxoxolozeleni kwawo kokudakwa, egubha kunqoba phezu kwenceku kaNkulunkulu, ngcotshiwe, into embi kabi kangaka ucabanga ngayo. Ngingathanda uma bekunokwenzeka ukuma ngithule imizuzu embalwa bese ngidweba isithombe salokho. Kodwa ake ungicabange nje engqondweni yakho ukuba kuzodingeka ume bese ubuke into efana naleyo. Ngizobe ke senginibuyisela ngqo isithombe.
Just imagine all day long drinking celebration. Fine-dressed women.
Cabanga nje usuku lonke kulukulu bephuza umkhubo abesifazana abagqoke kahle isilizo ophakile amaqhawe indoda enkulu yesizwe ubuthele kulendle entsha lapho ababemise khona isithixo esisha kuNkulunkulu wenhlanzi emnika ukuhlonishwa nodumo ngokunqoba phezu kwezinceku zikaJehova.
Now to make it worse, here come the leading man.
Manje ukukwenza kube kubi kakhulu. Naku kufika indoda eholayo, isithunywa sosuku, namehlo aso esebhotshoziwe. Siholwe yisandla somunye umfana omncane ukuze ikhiphele stadium.
The lad led the stumbling blind.
Mfana wasiholele wasikhiphela endaweni sikhubeka siphuphuthekile futhi sengiyabuza kunyenyeza kuvela endodeni enkulu kakhulu enkulu imilaba njengomshini omkhulu kodwa ithithibele thi
God had raised him up for a purpose, sold his birthrights.
Unkulunkulu wayeyiphakamisela inhloso yathengisa ngobuzibulo bayo futhi nansi imile inguzunga yomshini ungenamandla kuwo ihambe iholo ngumfana omncane. Kodwa kungabazeki engqondweni yami ukuthi uSamsoni wayecabange ngazo zonke lezi zinto. Ngenkathi eselahlekelwe amandla akhe wayecabange ngalokho kwakukade kwenzekile. Isifungo sakhe sasisusiwe kuye futhi wayesezinikele zitheni sakhe futhi wona ngokushintshisa ayesuse kubona kwakhe emehlweni akhe.
And he said to the little lad, lead me to the post where
futhi wathi kumfanyana ngiholele sigcotsheni lapho insika indlu ehlezi phezu kwayo nje ngiholele ngapha kulesi sigxobo.
And think of it, they had him out there making sport out of him, entertaining.
futhi ucabangeni ayenaye phandle lapho yenza ngayo umdlalo ebungaza leso sigejane sidyakiwe ihlaza linje pho lokho kwakuyilo ihlaza linje pho lokho kwakuyilo lokho kuyisibonelo sinje pho
puts me in the mind of a defeated nation.
Ugu ungibeke emqondweni wesizwe sehliliwe esibonile ngokwesimilo njengoba Samson wayeme eceleni kwalensinga enzele isitha umdlalo
humiliated and broken. What a condition he was in. A very gracious symbol
ehlizwe esithunzi futhi wephulwa isimo esinjepho ekuze sona impela isifanekiso somusa wesizwe esiwileyo isizwe sonakele ngokwesimilo ibandla liwile lithengise ngobuzibulo balo liwele kuboleni kwesimilo futhi lazinikele sitheni isibonela sika wonke wonke nakuba waphakanyiselwa ukukhonza uNkulunkulu kodwa ukuwela ekuboleni kwesimile kukufaka kuleso simo isibonela sinje pho lokho kwakuyiso sengiyaweza nje onke amaqhawe ezungizile onke amanenekazi nobuhlali bawo nezigqizo nobucwebe obuhle kanjalo njalo athi ngakho lona nguSamsoni na.
This is that mighty one that you've talked about.
Lona yilona manje enikhulume ngaye. Lona yilendoda enathi umoya woNkulunkulu abakhulu wohlala kuyo. Lena yindoda ekwazi kwengamela isizwe sakithi. Owakhuluma ngaye. Kodwa ake nibuke manje.
What an example. What a lesson it ought to be to us. What a solemn thing.
Sibonele sinje pho, yisifunde sinje besifanele sibe kithi. Yinto nesizotha kanje bekufanele kube yiyo. Asifanele nje sisondele kulokhu njengokubuthana nje ukuba sibe nesikhathi simnandi emgubweni. Sihlangana ndawonye ukubona ukuthi simi kuphi, ukubona ukuthi kwenzekani kithi.
And I could hear, and Samson no doubt could
which is,
hear.
Which is, and Samson, Gungabazegi, Wayez, Wanga, Golung, Sango, Jobu, Yobando, Wayez, Will, and Guy. Oh, Fujin, Gakolon, and Gusamson.
I wonder today. If the enemy
yamangala namhlanje uma isitha singeke nazo ngalezi sikhathi sisho mayelana nento efanayo ngomnyakazo wethu wePentecostal.
Just to speak the name Samson. They would all get
nervous. Ukhuluma ngegama lika Samson nje wonke eshawuvala ngoba wenze kaNkulunkulu ekugcotshiwe wazalwe nesiphiwo somnaziri futhi ayazi ukuthi kwakungekho lutho olwalungamisa leso siphiwo somnaziri inqobo nje uma wayesibambile.
He was God's chosen man of the day.
Waye indoda ekhethiwe nguNkulunkulu yosuku isithunywa sithunywe nguNkulunkulu sosuku amaningi awo acabanga ukuthi lokhu kufanele kuba yini amaningi awo amkhumbula amaningi akhumbula lapho ebukele sisidalo sithithibele simi lapho nezingalo zaso zizungeze isixhobo siphuphuthekile ehlekisa ngaso ezibhaxabula ngeziswebu ethi phuma Samson wena ndoda enamandla eqinile yenza ukuthize ngakho wena eniqine kakhulu uphi uNkulunkulu wakho na. Uma le kungesiyo nje cishe indlela isithe sithanda ukuyeza uma singakuthola phansi kodwa asilogothi ukuba sizame lokho inqobo nje uma amandla kaNkulunkulu asebenza ngebandla sibesingesaba ukwenza lokho uma izibusiso zomnaziri siphezu kwakho. Kodwa uma singakubona ubhaxobulwa ingale yonkathi esihlekisa khona ngawo ingale yonkathi esingathi akukho mehluko phakathi kwawo nathi angumuntu ofanayo nje njengoba sinjalo kodwa uma kukhona okwehlukile into ethize ekuqamile ngezibusiso zikaJehova kukho khona ke ayesaba ukusho noma yini Ngoba nje uma engabona lawo mandla kaNkulunkulu esebenza, udevil unomuzwa wanele ukugcina umlomo wakhe uvaliwe. Kodwa uma azi ukuthi wena udliwe, udedela bonke devil engabathola, abadedele kuwe. Lesa simo uSamson ayemi kuso. Ake sicabange nje, njengoba ngingabona maqhawe amanye awo angomakade bona badala nezimbazo ebusweni bawo. Lapho ebuka uSamson emi lapho engenathemba futhi ethithibele. Akumbule mbone bangesiya isikhathi nomhlatshe esandleni sakhe namafilisti ayinkulungwane lele file ezinyaweni zakhe futhi manje umfana omncane hambe mohola ngesandla
They could remember how they questioned in their council
Ayakumbula ukuthi abuza kanjani emkhandlini wawo ngenkathi kufika izindaba zokuthi indoda nje yathatha omdala osewashiswa yilanga mhlathi othosekile womyuzi futhi manje abaningi benu uthathe umlando wamafilisti lezo zikhali lawo indoda ayezigqokile isigqoko sezivikelo emakhanda awo zazicisha impela zibe yi-intshi ubuqinsi zinethusi nebhanti lawo ayeligqoka ayeyindoda enkulu enamandla namachopho ethusi elinguhhafu we-intshi phansi naphezulu emzimbeni wawo ukuwemboza emkhontweni omude ozayo noma ukushaya kanzima ngenkemba isika nhlangothi zombili eyayingawashaya ezinyaweni zawo manje yayingakwenza kanjani indoda indoda eyodwa nje nenkulungwane imzungezini ihlome ngezikhali namaqhawe egqokiswe nemikhondo lezo zigqoko ezinkulu zazivikela ukuthi yiso kuphela elalibonakala indoda yayingawuthatha kanjani umhlathi womyuzi futhi ushaye ulahle phansi inkulungwane yawo ngezikhathi ezisodwa na Ngani kushaka kokuqala ngalowo mhlathi ofedlezelayo mdala wawungabhiza uwe yizicucu kwesike salezo zigqoko zezivikelo ayazi ukuthi ukugqina kuthize okungaphezu kwemvelo ngenkathi yashaya kulelo qhawe ekhanda yinto yafacoka futhi yalibulala masinyane esokudla nesokunxele washaya futhi njalo umeshayile amandla kaNkulunkulu ayeshaya nawo
it doesn't take what we would think a great thing It only takes
akuthathi yona ebesingakucabanga into enkulu kuthatha kuphela isandla sigcotshiwe ngokuphelela ngomoya ongcwele ngamandla kaNkulunkulu ukushaya ulahle phansi noma yisiphi isitha phansi kwanoma yisiphi isimo nokuthi lawo maqhawe akhumbula kanjani bekungenzeka ukuthi sinendoda engesiyo na amanye awo ayengahlasho qhabo yiyo leyo
I could just see his statue. That's Samson.
Sengiyazibona nje isiqu sayo. Lowo nguSamson. Lo owayekhonza lokho athi kwakunguNkulunkulu eqiniso. Kodwa uNkulunkulu wakhe impela usemshiyile. Kodwa baba nephutha. Kodwa uNkulunkulu wayengamshiyile. Wayeshiye uNkulunkulu.
Futhi
ngicabanga ukuthi lokho kuthi akube indlela ngabantu kulobu busuku. Akusuye uNkulunkulu oshiye ibandla lakhe. Ibandla lishiye uNkulunkulu nezwi lakhe. Futhi yileyo indaba. Qabelana, amaningi awo akhumbula. Iqembu elama ngale kolunye ohlangothi lathi, ngingakhumbula ngenkathi uDilala ethatha futhi embopha ngezintambo, ngisho namahashi ayengenakuziqabula. Futhi ngenkathi zimthelekela ukuthi zaba kanjani njengemicu emincane, wavele nje waziqabula zaba yizicucu. Futhi nangu mile. Lehluliwe futhi eliqembu lalingakhumbula ngobunye obusuku ezansi eGaza ukuthi amfanela kanjani phakathi, kodwa wayesalokhu enalo ugqobo kuyo futhi azama ukumvalela phakathi, ayesemvalela amasango.
They said, now we'll pounce upon him. But the spirit of the
Ati,
Lord returned to
him. Kodwa umoya wenkosi wabuyela kuye. Wayese waqhubula kamasango. Wayese nyukela eqhumeni nawo.
When a man is in the line of duty,
uma indoda isemqeni omsebenzi kaNkulunkulu, akukho sango, akukho lutho olungama endleleni yayo. Udeveli wazama ukubiyela ngaphakathi indoda kaNkulunkulu nabantu kwelinye usuku ngolwandle lubomvu, kodwa yaqhubeka nje yedlula ngokufanayo nje. Lapho inqobo nje uma indoda esenkonzweni kaNkulunkulu, inqobo nje uma ugqobo nesibusiso siphezu kwayo, ayifanele kwesaba lutho ngoba usethembise ukuthi uyoba nathi futhi akukho lutho oluzisikhathaza nhlobo. Kodwa lezi zibonele ukuthi kwenzekani uma uNkulunkulu kubekezela kwakhe ekugcineni kuyakhathala nguwe. Manje uyabekezela kodwa khumbula ukubekezela kwakhe kunokuphela. Manje uSamson wayenza kungalungile ngabo impela busuku ababa naye ezansi lapho, kodwa ekugcineni uNkulunkulu wayesanele yikho akamqedisanga. Mkhuleko wami ukuba ukuthi uNkulunkulu ungalivumeli leli bandla lePentecostali ifike endaweni kuya lapho ukubekezela kukaNkulunkulu sekukhathela nguwe. Uyathuma izithunywa njengoba sifundile kuleli viki, evusa abaprofethi kusukela phansi eminyakeni esho ngaphambili izwi lake futhi ebuyise izwi lake, benza kuthi-ke ngokuqhubekayo usuke kulo uzozithola usububuthekile nawe ungasenamandla usuthithibele wedluliwe, futhi ngiyesaba yilapho esiya khona. Yabo Samson wathathwa ngubukhazikhazi, yona impela into ibandla lithathwa yiyo ubukhazikhazi. Kudabukisa kanjani kubona lezi zinto zenzeka? Yebo, ngenkathi bezama ukubiyela ngaphakathi amandla kaNkulunkulu bathola ukuthi bakangeke bakwenze, uSamsoni waqukula lawo masango ensimbi amakhulukazi ayengasinda amathane, wenyuka egqumeni nawo wayezawabeka phansi impela, akukho muntu owayezomlandela. Bazi kangcono futhi uma indoda iza ngokugcobo lukamoya ongcwele yangezi lenkosi noyisho kanje inkosi, kungcono ube nomuzi ongcono kunokuzama ukulihlasela, ngoba uzothola ukuthi kunesandla sikaNkulunkulu ophilayo futhi siyasinda. Kodwa sitshela ukuthi kwakukhona elinye iqembu lapho ngolunye usuku elimbonile esendleleni yakhe ebheke ezansi, nengonyama yaphuma yagijimela kuye yasibhonga. Nengonyama iyisilwane esiyingozi esingabulala indoda phakathi nokwehluka okungumzuzwana amane noma amahlani awo, ukuhala kukodwa nje yilokho ekudingayo. Futhi lengonyama iphazamiseka futhi baqaphela isenzo labo bebhekisisa ingonyama, futhi ingonyama mhlambe iphazamisekile futhi yayithi kuthele futhi yamjombela Samson futhi nango emethithibele, kodwa yakukhona manjalo wo unusiza impela ngesikhathi sokuhlupheka. Kodwa manjalo, yingani nina bantu abagulayo ningakucabangi lokho kulobu busuku na? Anikwenzi ngani nina enesaba ukuthi umuntu mumbi uzosho into ethize emelene nawe, into ethize ngawe na? Bayisho koJesu. Kodwa manjalo, wayezikhonza emandleni kaNkulunkulu futhi ngamunye wenu ngokuvuma nokukholwa uyisikhonzi kuwo onke amandla akhona ngokubili emazulwini nasemhlabeni ukuza phezu kwenu. Samson esami lapho amandla kaNkulunkulu afika phezukwakhe nengonyama yamcumela wavela nje wayibamba ngomlomo wayeseyidabula yavuleka ngesandla sakhe futhi ngabe leyo ndoda eyayingeza into enjengaleyo nakho kuma indoda efanayo yehluliwe ithithi bele futhi ibhubhuthekile.
I can almost point you to a church like that. Helpless, defeated, and blind.
Futhi ngingalikhomba cishe impela ebandleni linjalo lititibele elehluliwe neliphuphuthekile lenqaba izithembiso lenqaba izwi ibandla uKristu ethembisa ukuthi lalizoba namandla phezu kokugula.
In my name they shall cast out devils.
Ngegama lami bayakukhipha amadimoni liguqule udevele futhi libukhipha nezibusisa zethembisa ibandla lakhe.
And because the church has turned from prayer meetings and from sincerity and made the religion of Christ.
Futhi ngoba ibandla lisukile emihlanganweni yomkhuleko nasekuqothweni futhi lenza inkolo kaKristu yaba yisiko futhi likhiphe konke amandla okuqina kulo ubukhazikhazi bungene emabandleni ethu futhi libi nje selithi alehlulwe hohe.
There he stood, all stripped of power by a woman. Just because his eyes
nango hey mephuce honke amandla ngowesifazane ngoba nje amehlo akhe ayihambe efuna ngoba omunye uJezebeli onesimile sibi wamise enqubo ukuba nqobe inceku kaNkulunkulu.
May I say this with reverence? There has been formed a system of Jezebel that's conquering, bringing them all into a federation. All the denominations, Pentecostals and all.
Mangisha lokhu ngehlonipho yokuzithoba. Kubunjwe inqubo kaJezebeli onqobayo. Ebaletha bafaka bonke enhlanganweni yamazwe. Wonke amahlelo. AmaPentecostal na wonke emkhandlwini wamabandla omhlaba. Onke ngaphezu kogibe lukadevele ukukwephuca lokho onakho. Khona ke uyokuhleka. Akwephuca amandla ngalokho sifazane.
Pentecost. A few years ago,
Pentecost, iminyaka embalwa edlule, kungengaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu edlule, yamaqekelele, abantu bama ngokwehlukile, baphuma emaqenjini ehlukene okwezwe, ngenxa yokwawo kwezwe, futhi yamaqekelele njengezibonelo.
And God has stuck that church. And today, it's one of the most powerful churches.
Uthathela lo bandla futhi namhlanje lingelinge lamabandla anamandla amakhulu kakhulu ezweni kodwa into eliyenzayo liphendukela njika laqonde ngqola buyela futhi esibumba then ezifanayo elabizwa liphuma kuzo futhi lapho liqala kwenza lokho amandla ayasuzwa kulo. Sinjela abumhlangano omkhuleko obusuku bonke na ake umshumayela shumela kuze kucishe kube ngela kuqala noma lesibili nqotseni njengoba wayejwayele ukwenza uyobe eshumayela zihlalelwe zingenamuntu bafanele baye ekhaya futhi babone u we love Suzy noma omunye ekusakazeni okuthize kwa television.
Now that's the truth. Why? Where your treasures is, there your heart is also.
Manje lele iqiniso ngani lapho kukhona incebo yakho nenhliziyo yakho ilapho incebo yethu ibifanele ibesezwini. Abantu base-Arizona bangabahlwayi belifanele nithi ukumba isikashana yabo ibone ukuthi kuyini kwenu.
But there stood Samson, defeated, stripped by a woman.
Kodwa nako kumsamzoni ehluliwe ephuce ngowesifazane wonke amandla akhe asuswa kuye ngoba wazinikela yena uqobo futhi wanikela ngemfihlo yakhe kowesifazane. Manje sithi nje zingaba bakhulu ngokwanele ukuthi singasuka ekhonini bese sisuka emishini encane ndawo sizama ukwakha amabandla elikhulu kunelomfo olandelayo sifune kukhanya sedlule i-Methodist, i-Presbyterian, i-Baptist.
That's not your purpose.
Leyo akusinhla senu. Lokho akusiko ukuthi yingani nibe yiloko eniyiko. UNkulunkulu usevele ubenako lokho. Akani phakamise langa lokho. Waliphakamisa njengesibonelo ukuze abeke amandla akhe kini. Ubuveze inkazimulo yakhe. Kodwa akenjeni dedele uRicky abambalo abangene kulo futhi bayolisonda balijikelezise futhi baphume balandele izinto zomhlaba ezihlotshiswe ngezimbali kakhulu wonke amabandla lifuna umfana omncane othize abe ngumeluswalo onezinwele ezinhle ezisongene futhi nicabanga ukuthi wazi kakhulu ngalo kunoma yimuphi omunye umuntu. Kodwa ake umzimba wakho ugule kanye futhi yena mfundi omunye walabo bodokotela abancane osanda kuphuma nje esikoleni. Uma uzoba nokuhlinzwa futhi uhlinzwe inhliziyo yakho ufune ikhehla eliselinekhanda elimpunga eselibe nesipiliyoni esithize.
What the church needs tonight is the old.
Ibandla lokudingayo kulobusuku ivangeli lifashion endala elifakazela ukuthi nini ngamandla kaNkulunkulu. Hayi abanye balaborate abancane amakholeji ethu abachamuselayo. Ngiyakwazi lokho, yilabo esikhona kulobusuku, yilezo zimo esikuzo. Aninamsebenzi wokungena ingcobangcovele njalo empeleni. Naqala ukuwa khona labo, futhi anigaze nibuye, futhi anisoze ingcobo nje uma niqhubeka nokuhamba.
Did you ever think while those Philistines is wondering about Samson?
Sina kela cabanga ngathi lawo maFilisti lalimangala ngoSamson. Sina kela cabanga ukuthi yini eyenzeka emqondweni kaSamson na? Cabanga ukuthi yini eyenzeka emqondweni waleyo ndoda na?
I believe he's thinking while he was there yesterday.
Ngicela ukuthi wayecabanga bese lapho nokho ephubuthekile ngci engasophinda bone futhi. Wayecabanga ngakho konke ukunqoba kukhulu uNkulunkulu ayemnike khona.
There he was. Thinking of
the things that were ngezinsuku olwalukhona ababevame ukukwenza nalokho nje ukuthi akube ngendlela umuntu ayiyo njengoba ngishilo lapha ngesinye isikhathi sedlule umuntu njalo cabanga emuva lokho uNkulunkulu akwenza futhi ebheka phambili kulokho uNkulunkulu ayokwenza kodwa enganaki lokho uNkulunkulu akwenzayo nebo.
Look what he's doing now.
Bukani ukuthi wenzani manje, siyakwazi akwenzile, futhi uthumela kithi, futhi uzama ukusishukumisa sime futhi, uzama ukusibuyisela endleleni yezinyawo, ezwini lakhe, futhi elifakazisa ngezwi lakhe eliqinisekisiweyo, futhi siyahlala nje zilale, siye ekhaya sithi, utheni na, ngiyakuzola ukuhamba ngibeze beqhubeka isikhathi eside kakhulu. Lokho kwakufika emqondweni wakhe ebesingakubiza ngokuthi ngesakhe isikhathi samandla empilweni emuva ngenkathi wayesemoyeni wenkosi ngenkathi inkosi iphendula umkhuleko wakhe. Ngikholwa naphambi kokuba akhuleke inqoba nje uma wayephilela uNkulunkulu. UNkulunkulu wayengazi ngo isikhathi, wayengenasikhathi sokucabanga ngokuthi awu manje ngifanele ngikhuleke ngiqede manje futhi ngibone amaFilistiya inkulungwane. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye kwakungekho kulahlwa ngakho nje wadumela into yokuqala enayo esandleni sakhe waye koshaya kunjalo. Akalindanga aze athole iziqu zobungcweti noma afunde ukuthi kwenziwa kanjani kulokho ababili. Wavele nje wathatha lokho kwakusesandleni sakhe futhi waqala ukushaka amandla ngakho. Kodwa namhlanje sesifundile ukuthi kwenziwa kanjani kulwa kwababili zonke izivumukholo nayo yonke into kanjalo nokuqophisana nokulwa. Asifiki indawo. Singubuwamazi okukhohlisayo njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaGoliyathi. Mhlawumbe uNkulunkulu uzosithumelela David ongazazi izivumukholo kodwa owazi kuphela amandla kaNkulunkulu ahloliwe futhi avivinywa. Lapho lonke ibandla lalimile lehluliwe ngoba omunye umfo omkhulu wamemeza izinsuku zezimangaliso zeledlule kodwa akusebanzanga ngenkathi indoda kaNkulunkulu yenyukela labo omncinyane omahlombe aqothini umfo wayebukeke bomvana kodwa uNkulunkulu wayenaye wayenesehlakalo base bathi thatha lesi labo ezivubo khona sebandlaleni phumela labo futhi uhlangabezane naye wathi angigaze ngiyilinge leyo angazi lutho ngayo kuthelakala ukuthi ivest yobufundisi kaSawulu ayizange iyenele indoda kaNkulunkulu ngakho yavele yayitshinga into yaseyithatha lokho eyayikwazi ukuthi kwakufanele futhi namhlanje asidingi iziqu zobungcweti noma iziqu ezithize zobudokotela ukuba zingene kweningi ibandla noma ukuthize into kuphela sidingayo ngamandla nokuvuka kukaKristu ezimpilweni zethu ukuthatha izwi likaNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu ezinhliziyweni zethu ukuthi siqinisekile ukuthi uNkulunkulu uzokuphendula esikucelayo angayi kubagodlela okuhle labo abahamba ngokuqondile phambi kwakhe manje wacaba ngezinsuku zakhe ezinkulu ngenkathi kwakukhona izinsuku ezinkulu ibandla kulobu busuku licabange muva cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule evuseleleni ukuphilisa kukaNkulunkulu yokunqoba manje kanti futhi kukaNkulunkulu nabantu bakhe ababehlulekile lokho bekufanele kube ngokuqinisile ngokwanele ukuthi uSamsoni wayezoma futhi acabanga ukuthi wayehlulekile uNkulunkulu yena kwakungesilo iphutha likaNkulunkulu kube ehlulwe kwakuyiphutha lakho uqobo nabantu abantu bakaNkulunkulu abaphakanyisela ukushumayela ivangeli kubo emandleni akho kuqina nangokuqomisana nalolo zifazane owayeyisimukana ndwelo wesifazane nesimile sibi wayelahlekelwe yiwo onke amandla kuqina uNkulunkulu emnike wona
so has it been with the church
kube njalo nangebandla uNkulunkulu waphakamisa ibandla kuba libe izibani zolwandle ukudedela amandla akhe ukuphilisa abagulayo ukuvusa abafile ukhipha amadimoni liphile ngobungcwele lishumayele ivangeli lingcwele libonakalise kodwa siqala kungena ngezinyelela futhi siwise imigoqo sathatha isibonelo esingafanele abesifazane baziphathisa okomkamelusi wamdedela ngangalawuleka wagunda izinwele zakhe ugqoka noma yiluphi uhlobo lwezingubo ezikhalukisayo akazange amkhuze nabantu besifazane uthi uma utade esibanibani engakwenza bengingakwenza nami ungakwenzi lokho kube isibonelo sakho yebo uNkulunkulu wakutshela ukuthi yenzani hlala nalelo Manje-ke, uma wenza lokho, uhlulekisa uNkulunkulu, kanti futhi wehlulekisa abantu bakhe, wehlulekisa abantu bakhe. Uma ubehlulekisa, wehlulekisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wakuhlalisa lapho kuba ube ngumlindi. Futhi uma ubone isono zingene ngesinyelela esikhundleni sokunquma into, bayayiyenga. Uma wonke amagosa libuthana ndawonye sizoba nento ethize sizovotela lemfundiso ethize ukuba ikhishwe ebandleni yokuphilisa ngokukaNkulunkulu asifuni ngakho ke nizovota niyiphikise wo yileyo ndlela okwenzeka ngayo Methodist wena Methodist wawuvamise ukuba nokuphilisa ngokukaNkulunkulu emabandleni Presbyterian Luthela lani nakho kudala lalivamise ukuba nokumemeza nokujabula kwenzekani kukho na nathola sigejane solikha abancane bangamakhulu ayishumi nesishiyagalombili nento abathatha into bayise ebukazikazini futhi kwasuke kwahamba nani mapentekostiyali wenze into efana kunjalo Imanje nimi nje nehluliwe nje njengabo nonke nahlelwe futhi thina iqembu sikhona yilokhu futhi uma ningesibo abakithi nizoyekusokweni futhi nenzani niphikisana na anifiki ndawo uNkulunkulu akazibonisi yena uqobe sekuyela mina ngoba nimi nje nehluliwe njengabo bonke abanye ngoba nathatha indlela efanayo abayithathayo impela
Now he was a prisoner of the nation
manje wayezimboshwe esesizwe aphakamisela ukuzibhubhisa. Naku kwakungumiliyoni ndoda enamandla emilapho, isiboshwa saso impela isizwe aphakisa uNkulunkulu ukuba sibhubhise. Ngifuni ukunilimaza kodwa ngethemba ukuthi kuyenisiza futhi naku kufika ibandla lePentecostal uNkulunkulu elivusayo lihosheka enhlanganweni labo elabafaka khona futhi manje usuyiziboshwa sesizwane esifanayo sasigodi sinye. Manje niyazi ukuthi lelo iqiniso beza kuthi ke umele omunye umuntu asho ukuthize ukumelana nalo usulungele ukubaphonsela ngaphandle kucishe impela la kube impumputhe ihola impumputhe futhi noma bani uyazi ukuthi ibandla lePentecostal eminyakeni ngamashumi amahlanu eyedlule lalisola yonke into eyayizolihlela naningabafowethu nodadewethu futhi nasiphile isikhathi futhi nanikhuluma ngebandla lesimoteni nezimfeshini zalo nabesifazane indlela ababenza ngayo nezimfeshini ababezela yosilisa nokwenzela phansi izwi likaNkulunkulu noNkulunkulu wanibiza naphuma kubo futhi najika nephenduka ngqo naze libuyela ngqo entweni efanayo uNkulunkulu anibiza liphume kuyo. Futhi sona impela isizathu uNkulunkulu aliphakamisela ukuba libe yiloko nimi niboshele sigcotsheni sehlele lithize nedluliwe nje njengoba Samson wayenjalo namehlo eli ebhotsheziwe ezwini naye yonke enye into kunjalo kubi kakhulu. UNkulunkulu walivusela ukuba niyehlule leyonto futhi senijoyinane nayo. Samson ufika ujika ngqo futhi wagala kwesifazane wakana kuye impela into uNkulunkulu amdonsela ngaphandle kwayo nebandla ibandla lePentecostal lajika labuyela muva ngqo laze ligana ntweni ngqo uNkulunkulu amdonsela ngaphandle kwayo. Angesebenzani neqembu, uNkulunkulu usebenzana nomuntu kamunye bekuhlala njalo kungumgomo wakhe. Amadoda amabili anemiqondo emibili ehlukene, uNkulunkulu uthola indoda eyodwa kowakhe yiloko kuphela adingeka abe nako. Indoda eyodwa yiloko azama ukukuthola namhlanje, uzama ukuthola wena esandleni sakhe uyothatha eyodwa lapha neyodwa laphaya. Akusoze kwaba iqembu ngakho nje ukhipha lokho emqondweni wakho. Uma uhlele ngalo nkathi ulahlekela ngobakho, ulahlekela ukuzibona bakho. Ngifuna ukubuza noma yimuphi umuntu seke wayibona nini indoda ivuka nomlayezo kaNkulunkulu futhi ithi nje ingasuka emhlabeni, bayawuhlela futhi bathi nje bangahlela wafa futhi awakaphinde wabuye futhi. Akukho nayinye nayinye indimba yombhalo, ayikho ndawo, akukho nowodwa omnike umlando, akukho nelilodwa ivesi emlandweni okhombisa ukuthi noma yiphi inhlangano kumbe noma yiliphi iqembu labantu lake lahlela balahlekelwa amandla abo kamoya futhi abaphinde babuye futhi. Futhi akukho ngisho nento kaNkulunkulu ophilayo into yokulinganisa izinga lokushisa lakomoya amashumi amane lingaphansi kwezinga aqhwa ngazo zonke isikhathi. Kungaleyo ndlela-ke isimo sokube saba uNkulunkulu bephika amandla akho labo-ke wobagwema. Nkulunkulu ngalezo zinsuku njalo wayivusa omunye owayezoyiqhumisa leyo nto isuke ngqo esisekweleni sayo bese thathe iqembu elincane ibandla elashiywayo bese liqhubekisele kunqobeni. Uyakwenza futhi akaguquki unguNkulunkulu. Nkulunkulu ake hasho noma yini angeke neze athole umbono ongcono. Khumbulani lokho kwethemba kwethu, uNkulunkulu wenzela umuntu indlela ukuba amkhonze phansi kwegazi elichithiwe e-Edeni. Aza akuguqule, angeke uguqule. Uma akwenza unombono ongcono kunoma enawo kokuqala, ngakho angebe nawo. Uhlala njalo indlela efanayo. UNkulunkulu njalo waphakamisa isizwe sasichezukile, wathatha indoda wayeseyimisa phandle lapho, wayeseletha izwi likaNkulunkulu kuyo, wayeselahla yonke into, wathatha kusukela labo futhi wayeseqhubeka. Akasoze athatha inhlangano futhi akwenze, uyothatha wena uma nje uyomlalela uzinikele. Yebo, yona impela into azalela yona ezweni futhi wanikwa amandla ukuba yenze wama eyisiboshwa saleyo nto efanayo. Bamenzisa amacebo okuphamba ombungazo, ebabungaza amacebo okuphamba. Oh hey, Wavumela oyizifazana miyenge amsusa ezwini likaNkuluNkulu izwi likaNkuluNkulu lalimfihlo kuyo kwakuyisiphiwo somnaziri futhi wayengafanele kutshele muntu neze lokho kodwa wavumele siyengo sowesifazane futhi lokho kwenzeke kithi namhlanje sithathe zafaka izinto ebandleni lethi ebingesuye umKristu akukho bandla lihlezi phandle lithi abekho abazenzisi kulelo bandla konke kufakeleka kugcwele abazenzisi nazo zonke izinhlobo kunjalo kodwa ngizoninika lesi siqiniseko manje lokho kusedlangalaleni ngahle ube ngodlangala eliyi-Methodist noma idlangala eliyi-Presbyterian kodwa ungeke waba ngowe ungeke walijoyine ibandla ungalijoyine idlangala kodwa ungeke walijoyine ibandla uyazalwa kulo futhi uma uzalwa kulelo bandla akukho msenzisi kulo yonke into phakathi lapho ingengcwelisiwe nengcwele ngokuba lifile ukuphila kwenu ukufihliwe kuNkulunkulu ngokuKristu kuvalwe ngophawu ngomoya ongcwele udeveli ubengeka kuthola ukuba ubengakufuni uzofanele eze ngomgwaqo ofanayo oweza ngawo futhi khona ke ubeyoba ngumfo wenu niyabo ngakho ungeke wakwenza kodwa ungalijwayele sonto kanoma yini ukuba nje uthole amalunga izinqumo njengoba ngishile izolo busuku konke sikuzwayo namhlanje kubonakala kungukubuthalo kukhulu namhlanje ukuthi amanye amaningi amalunga amashadi sibehlulile baphiwe izipho ngoba baletha omunye umuntu bamfaka kusonto sikole esuka kwenye inkolo waya kwenye futhi uyini uma usungene lapho na wezani na umuye Jezebel omncane ozipendile ixoxa ngezinsuku zakhe zokubonana kusasele busuku noma enye incwadi encane yokufunda ile ngodongeni futhi niyazi ukuthi lokho kuqinisile lepentekostiyali ngela ngoba ushelelezi kukho udedele kwenye indawo ilungise incwadi yakho yokufunda okufundisayo into ephakeme kunazo zonke ebandleni yilunge lidala hhayi ubhishophi hhayi elinye igosa noma ukuthize uNkulunkulu usebenzana nelunge lidala lalelo bandla manje linika ibandla lalo mlezo walo nalokho abakudingayo yebo bavumela sifazane emiyenga suka ezweni likaNkulunkulu bakwenza kanjalo nanamhlanje bakwenza kanjani na awu manje buka ngizokutshela futhi sibani bani manje uyazi labo bantu lapha ya benza lokho babhekisisa lokho lezo akusize isibonelo sakho uKristu uyisibonelo senu wathi ngininika isibonelo makabe isibonelo senu into efanayo emabandleni yilokho impela nje abakwenzile bavumele uJezibele unina wezifebe sambulo sesishumi sikhombisa wenza into efanayo ulibuyisela ngqo ekushibeli kudala okufanayo manje liphuphuthekisiwe yizinto zokomoya eyenzekayo wo anicabanga njalo kodwa ninjalo ningakitsheli niyabo kale nginqamula ngiye emuva naphambili kuse zonke lesi sizwe iminyaka eyishumi nanhlanu edlule liphuphutheki siwe izinto zikamoya ngibona uNkulunkulu enza futhi enza nje khona impela tuyo kwenza izinsuku zokugcina nithi awu ngiyakutshela ngiyakhona ukuthi lokho kungahle kube ngokuqinisileyo kodwa inkonzo emva kwakho ayisiye kaNkulunkulu uNkulunkulu angawakhipha kanjani amanzi ababayo namnandi emtyonjeni ofanayo na wekho lapho
yes
Yebo liphuphuthekisiwe ezintweni zokomoya nezwi likaNkulunkulu labuyela kuwe impela umgodi ofanayo abakhishwa kuwo maphentekostali lazalwa liphuma enhlanganweni nomuntu wathathwa wawabuyisela enhlanganweni iphentekosti isenhlakale inhlangano engenakuyimela ngoba izehlakale ziqondene nomuntu ngamunye kunjalo Manje ake niyobheke emehluliwe lonke iqembi abefundisi angeke babe nabo ebandleni labo laphandle uma benesihlakalo sasekolleji umunye weminyakazi emikhulu emaphentekostali ethu ngolunye usuku badingeka bathathe izithunywa zabo zenkolo phambi kwesazi sezifo zengqondo kuthola ukuthi ngabe i-IQ yakhe iphakeme phakeme ngokwenele yini ukuba abe yisithunywa senkolo yenye yezinhlangano zethu ezinkulu babona ukuthi ngabe iIQ yabo iphakeme ngokwanele yini. UNkulunkulu wayengagaze ebe nelunja lunjalo, wathi lindani phezulu lapho nize nembathisa amandla avela phezulu. Khona-ke senine IQ yeni okuthatha ukwenza kolokho. Babahlole ngalokho uJesu athi babahlole ngakho, babahlola ngokwemicabango yabo qobo yezihlakaniphi, iIQ kuba yisithunywa senkolo. UNkulunkulu akashongo ukuthi banike amandla athize ezihlakaniphi, kodwa wathi niyokwemukela amandla avela phezulu, kodwa siyaqhela kuwo. Mbulali, ibandla eliRoma Katolika kuqala laliyibandla lePentekoste kunjalo, AD 33. Kodwa ngenxa yokuthi oRiki bangena kulo, bahlakule indlela yabo badabula lapho, umuntu odumile yinto yokuqala neyazi emkhandleni waseNaisiya, lazithathela leli lizwe baze bahlele, yinto yafa, umprofethi wangempela waphila waqhubeka ezikhathini zakhe zaze zaphela, cishe iminyaka eyinkulungwane ledlula enyakeni wesikhathi sobumnyama. Yilokho uNkulunkulu akukhombisayo kulahlwa kuyo yonke enqube ekuqaleni kunjalo. Abafundisi bedlule ekholiji ngine-PhD noma i-LLD ngaphambi kokuba beluse ngisho ibandla bakhombise ikadi lihlanganyele umpedo. Umprofethi wenkozi waphuma ehlane futhi akukho muntu owayazi ukuthi uvelaphi noma wayaphi, kodwa wayeno-isha kanjenkozi. UNkulunkulu wakufakazisa wayengekho nakuyiphi yezinhlangano zabo. Leyo yinqubo kaNkulunkulu kunjalo. Abefundisi basekholiji benzani na? Besifazane abagqokisa okweze, begqoke izikhindi, izinwele eziphunguliwe, nendoda engenawo umoya owenele ngayo kukugxeka. Noma yiyiphi indoda evumela umkayo enze lokho, idinga ukuthi ubhaxobulwa kwevangeli kunjalo. Uzifakazisa yena oqobo engohlazisayo futhi wena uyakuvuma. Noma yiyiphi indoda ebiyokhiphela umkayo emgwaqeni egqokela umabhuluku amadadlana, baphuma lapha nawo bepintshe kakhulu isikhumba ngaphandle futhi ibehle ngomgwaqo kanjalo, ihlale qobo esitwini. Kimi kukhombisa ukuthi kunokushoda kwenethize ngaphakathi, kukhombisa ukungabi nalutho. Nifuna ukubukeka kahle jelala umncane kwezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili, uJakobo omncane wesihlanu ishumi nane, ukuxuba ndawonye uJohane wesithathu ishumi nesithupha omncane nakho konke lokhu, futhi ukuxuba ndawonye lokho kuyoba yisimonye senele sakho. Max Factors, ngiyabona lapho kunamadola ayizigidi eziyikhulu, amadola izigidigidikazi eziyikhulu achithwa minyaka yonke nje emithini yokupenda izindebe zomlomo noma kuthize. Enye yalezo zinto nezijunge zenkolo ensimini zibulawa indlala, futhi nithi yithine ibandla. Ngani kungenza ngibe namahloni? Siyakubo bonke lobu bukhazikhazi, izinto ezinkulu. Wenzanela kukhombisa ukuthi selithathe umoya kaJezibheli, anina lutho. Ngeke mfundisi kwelinye usuku, indoda kahle ngiyayithanda njengendoda ingeyenhlangano ethize yakhe ngaphesheya komfula kusuka kithi, futhi yayinohlelo lomsakazo, iyabuya nje yayixoxa ngalaba lapha besifazane egqoka konke lokhu lapha, izinto ezihlaza ziphakaphaka nezinto phezu kobuso babo. Awu ngethuke kwathi ngifo wokuqala ngimbonile, ngangise-Los Angeles futhi ngangilinde Fowetha kanti usemabhizinisi ongumKristu. Ngabona esifazane enyuka ngacabanga, ntombazane ndini? Yisithunywa senkolo. Ngilibonile ukuthoba futhi ngikubonile ukuba nobhubhane, ngingaze ngibone lutho olunjalo. Ngangizokwenyuka futhi ngimcele ukuthi ngingamkholekela yini, ngitshela ukuthi nakho kwenyuka omunye indlela efanayo, angikusoli. Uzama ukubukeka ungcole kakhulu, kodwa ngempela yiba ngumuntu ngakho, uyabona kunjalo. Lendoda yathi benze izwe likahle ngokuthe xaxa ngenkathi benze lezo zinto, ngibi ngwenze zigejane sabayedeni, futhi noma yimuphi wesifazane okwenzayo kukhombisa ukuthi kukhona into eshodayo kuye, ukungabile lutho obekufanele kugcwaliswa kuKristu.
And any man will let his wife do
futhi noma yibi indoda evumela umkayo yenze into enjengaleyo ukhombisa ukuthi ayinalutho nayo noma yimuphi umshumayeli oyokumela ebandleni lakhe ukhombisa ukuthi akanalutho futhi noma yibi inhlangano yokumela ukhombisa ukuthi bafile kunjalo buyelana ebhayibhelini nako kumusamsoni umuntu othushwayo wezinto ezinjengalezo njengezibonelo kithi indoda enkulu oye ukuthi bamthethela kanjani akwenze njengosamsoni wacabanga ngeziphosiso wacabanga ngezinto ayezenzile nokuthi wehluleka kanjani kunkulunkulu ngiyamangala ngabe kuke kuse yini kubantu uma nize emilayezo enje emelene nakho na nkosikazi wathi kimi ngolunye usuku wathi emva umuye omuntu wayengimpongolozele wathi wangibhalela incwadi wayesathi bhili yini ungasuki kulabo besifazane mayelana nezinwele zabo eziphunguliwe nendlela yabo wathi abantu bakukholwa ukuthi ungumboni ufanele ufundise besifazane ukuthi bazitshele kanjani iziphiwo zabomoya ezinkulu bese kuyeka kanjalo lokho ngathi ngingabafundisa kanjani ongwaqa uma bengayikufunda ngisho no-ABC babo na Nebo impela ungakwenza kanjani na zibumbathe sesona sinje umaka wazi yakhombisa noma bani yazi ukuthi upende uphawane labahedeni ngisithuke sekolo upende wabahedeni amandiya ayepende ubuso bawo lapha eArizona ngaphambi kokuba azi uNkulunkulu selokhu amazi uNkulunkulu awathi ngeke ukuba uphinde watshele ngawo ayawususa kukhombisa ukuthi asempini noNkulunkulu ngenkathi ususa kukhombisa ukuthi asekuthuleni noNkulunkulu sizibiza ngesizwe singamaKristu sibiza abantu bethu ngabantu abangamaKristu ngama eAfrika ngelinye ilanga lapho inkosi yayibuyisa indoda empilweni eyayikhubazeke kakhulu umfana omncane ophambene amehlo nezinto ayezenzile lapho cishe sikakuthile siyimizuzu eyishumi nanhlanu futhi ngabuza bangaki ezinkulungwaneni ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu engangikhuluma kuze eThekwini abazokwemukela inkosi uJesu na futhi baphakama cishe izinkulungwane ezingamashumi amathathu nento bathi ngangina bahumusha bayishumi nanhlanu bathi babechaza ukuphilisa ngokwenyama ngathi bengichaza insindiso ngakubeka ngabahumushi futhi ngathi bonke abangiqondayo babephethe izithixo ezincane zifafaza ngegazi umuthi othiwa yise lenyamazane zonke izinhlobo zenkoloze amazipho ebhubezi ngase ngithi nina enikholwayo futhi enifuna ukusuka kwizinkoloze zenu futhi nikhonze uNkulunkulu okwazi ukwenza le ndoda ephile yemi lapha njengoba nimbonile eza namhlanje futhi wazombuyisela ngisho emqondweni wakho sile uma nimfuna njengomsindisi wenu khombisani ubuqotho benu philizani isithixo senu phansi kwakunjengesiphepho sezintuli futhi bemlamo abesifazane ababenqunu ngaphandle kwesiqeshana sengubo esasilenga ngaphambili kubo konke kwenyukelo khalweni lwabo kwakunqunu ngase ngithi phakamisa isandla sako beze kukhuleka umkhuleko wesoni futhi uthi iNkulunkulu yawukele isoni ngase ngithi phezu kwezinkundla ezifanayo nemikuzo phakamisani izandla zenu manje futhi nembukele ubhabhathizo kaKristu kamoya banye befundisi lapha bazonibhabhathiza ngobhabhathizo Tizo amaKristu futhi ngegari ephakamisa izandla zabo lawo besifazane ababengazi isandla sokudla nesokunxele bangene labo benqulu ngokuphelele kodwa ngenkathi sebesuka baze basoka ngisho nezingalo zabo kuba basuke ebukhoneni besixuku zikathi ezingumzuzu owone noJesu Kristu sabeza bazi ukuthi babenqulu futhi namhlanje onyaka nonyaka ziwundule eziningi futhi zikhumule eziningi futhi wo angizange bese ke nikubiza ngonkulunkulu na
what's done it your organizations
benziwe yini na inhlangano yenu yenivumela likwenza kunjalo inqubo owaphakanyiswa unqubo uyihlanze uphume kuye uyibuyisele emuva ngqo wayifaka futhi ngithemba ukuthi angizwakali ngithuka okungcwele ngithemba ukuthi akusikho ukuthuka okungcwele yizwi lenkosi impela yilo
now how we find out
That while Samson stood there looking over his era, looking what had been done in his inner conscience, that he had failed God. He had failed God's people. And there he stood as an example, thinking back what he was and thinking now what he was. And when he did that, he cried out.
Manje sitshela ukuthi ngenkathi uSamson emilaba ebuka phezu kwesiphosiso sakhe ebuka okwenziwe kunembeza wakhe wangaphakathi ukuthi wayehlulekile kuNkulunkulu, wayehlulekile kubantu bakaNkulunkulu, futhi nango emi njengesibonele ecabanga emuva kulokho ayeyikho, futhi ecabanga manje ukuthi wayeseyini, futhi ngenkathi enza lokho wamemeza.
Oh, if the church tonight would stand still.
Wow, ukuba ibandla ngelobusuku belingama lethula umzuzu futhi libuka buva suku indebele khozi libuka muva kuloko esekuqala kuko futhi liqonde isimo izivumo khona zethu nokuqaphisana kuzifanele kuko memezani futhi.
Samson cried, Lord God, revenge my two eyes.
Samson wakhala, Nkosi Nkulunkulu, phindisela ngamehlo ami amabili. Uma besingakhala, lokho kukhala kufanayo kokuzisola. Nkosi Nkulunkulu, lezi zinto engihola ngiyimpuputhe zonke lezi zikhathi. Wayazi ukuthi kwakunentengo ekhokhwayo. Seniyakwazi manje. Madam Dami, wathi kimi, wathi, uyena muva ngokunqamula ezizweni, uya emuva naphambili sonke isikhathi ushumayela, buyela muva ngo, bani nje benza into efanayo, futhi kusiza ngani na, ngathi ngosuku lokwahlulela, kuyabakhona ukuqapha ngetheyibe ethephile enkulu kaNkulunkulu. Awusuyo ongazazi lezi zinto. Nkulunkulu uyalikhumisa ezibhakabhakeni. Uzoba nephimbo lapho kulahla izwe ngalo. Nephimbo ivangeli. Iphindiselela Nkosi ngezitha zami. Phindisela ngokubona kwami. Baligwaza Nkosi futhi nakho ngimile.
Samson also knew there was a possibility.
Samson futhi wazi ukuthi kwakunokwenzeka ukuthi uNkulunkulu wayengahle amuze futhi ngisho nasesimweni sakhe kwakunokwenzeka.
Oh church. There is a possibility.
Wo bandla, kunokwenzeka kungakhathaleki ngakho konke abakwenzayo njengoba sizwe namhlanje kaningi kangaka izinqumo eziningi kangaka ezenziwe izinqumo kusho ukuthi yitshe ukuvuma. Njengoba ngishilo ngaphambili, lisika ngani itsho uma ungenayo umuntu owakha ngamatshe lapho ngeze lubukhali kusika lelotshe libe setsheni elibekiwe lendlu na? Kusiza ngani ukwenza izinqumo uma usalokhu uvumela abesifazane nesilisa bahlale babe lokho ababeyikho, futhi nje bajoyine isonto na? Inqwaba yamatshe engalolongelwe lutho. Esiwudingayo ngumuntu owakha ngamatshe, indoda enezi likaNkulunkulu, amandla aqinisekisiwe ukufakazisa ukuthi uNkulunkulu wamthuma ukuze amazambisa lelo kubandla, futhi kusikwe kususwe izinto ezezwe, futhi libabumbele ematsheni amadodana namadodakazi kaNkulunkulu aye endlini yakhe impela kunjalo. Oh hey, wayekwazi kunokwenzeka nokho ukuthi kwakungaba khona uNkulunkulu oyoza umkhuleko ukuba kuphela besingenza lokho kulobu busuku. UJohane wathi ngenkathi lapha emhlabeni, uJohane weshumnane ishumi nambili, kukholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza. UJesu washo noma iBhayibheli lasho kumaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili, acashuniwe esikhashaneni esedlule, uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Futhi sibiza lokhu kuphila kwehlelo kukithi ngokuphila kukaKristu, futhi senze izinto esizenzayo na? Ningi bizelani nithi Nkosi futhi ningagcini imiyalo yami na? Niyabo, nikubizelani lokho na? Wo, uma ungenawo amalunga amahlanu ebandleni lakho, thola iqiniso kukho okunokwenzeka nokufanayo manje okunokwenzeka. Kodwa bona banamuhla ababonakali bebamba umbono njengoba kwenza Samson ababonakali bekuthola cabanga awu ngizinze kahle impela futhi nginamabadla amahle futhi asina lutho niyabo iBhayibheli lathi lena licebile ibandla lonyaka waseLawudekiya lalingayikuswela lutho futhi lingazi ukuthi lalihambaze eliphuphuthekile lokhu hawukela kepha alazi ngisho manje uma ubona umuntu ehla ngomgwaqo obehambaze futhi ephuphuthekile futhi ungabatshela ukuthi bebekuleso simo bebehambaze bebefanele baye ndawo ndawo futhi bacashe awu kunakwenzeka ukuthi ubungamsusa umuntu emgwaqeni kodwa uma bejika bengenawo amandla engqondenele ukukwazi kodwa manje ibandla alinawo amandla komoya enele ukukwazi Nihambaze lokhu awukele uthukuthekile nilusizi limpofu uKristu engaphandle ngqongqothe izama kungena futhi nokho wena uthi awusweli lutho uyazi ukuthi lokho akwaziwa kwabanye benu kodwa kuyiqiniso likaNkulunkulu izi lisho njalo abawubaba umbono ungabatshela ngawo kuvele kwesuleke nje ngqo mhlawumbe ngayo leyo nkathi kunokuhlabeka okuncane kusasa sekukhohlakele konke ngalo babuyela ngqo ephathini yawo yamakhadi nazo zonke isitishi sabo sokuthunga futhi bakuzo zonke lezi zinto futhi lelo Selikhohlakwele lonke ngakho uNkulunkulu angeza into ethize enye yomuntu bumbe futhi hawu kwenzekile nje ngiyabo devil nje usawufake kakhulu poison emqondweni yabo ngezinto sebeze yabaza ukuthi bakuphi iqobo lwabo bahlala bempintshekile bangashaye izandla zabo futhi bambongoloze hey man basine emoyeni lokho kusho neyode into ngibabonile abahedeni benza lokho kunjalo
Have great gathering.
Abe ni bimuthana mkhulu uthi sisenaye vuselelo 40 Branham hlobole mvuselelo nani lemibuthana ebandla wakusezantsi eKentucky sasivamise ukubiza ngokuthi mihlangane indendende futhi lokho ukuthi akube yilokho kukwenzayo okuyindendende futhi bavela kude uhehene evangelini kunjalo yebo bathi ho besinemhlangano uyazi ukuthi sinedokotela sibanibani ukubangela edolobheni futhi sibe nezinkulungwane wonke amabandla abambisana ndawonye
we have a revival
Senzeni sinemvuselelo na buyise lana abantu ezwini likaNkulunkulu noNkulunkulu uhamba eyosebenza ebandleni na senzeni na sinesigejane sokubuthana ndawonye nokubenyezela ngokusebenzela kokwezo kunjalo impela umfundazwe ngombukiso waseHollywood wena uthi lokho ngamaBaptist lokho ngamaPentecostal kunjalo Phezulu emsamba besifazane begcuma futhi besina nokubukeka kabi kabi ifake ingubo endadlane empintshayo ukuthi kungamahloni angikwazi ngisho nokuthola amagama khona manje ingamahloni Ndoda ehlezi lapho ibhongoloza uDumo kuNkulunkulu haleluya hlobolulu lokamoya eninalo empeleni na icabanga ukuthi uJesu bengayihlokomela into enjengalana ubeyigxeka icabanga ukuthi uIsaya wavuka enkundleni uJeremia uAmose umunye walabo baprofeti beTestament edala wavuka enkundleni njengoba benza futhi babone izinto abazibona zenzeka ukuthi bamemeza kanjani ngokumelana nako wathi Yele bale kuNkulunkulu elivisha ukuthi ndiyamkhoza uzonibhubhisa beyoshe defanayo namhlanje impelo beyokwenza lokho akusho lutho okumbukizi sineningi kakhulu Hollywood kodwa akulethi umoya namandla kaNkulunkulu ehle ungahle kulethe intshisekelo kodwa kulethe amandla kaNkulunkulu Bavuma ukukhokha intengo Samson wakhuleka kahle wakhuleka yini na wasekivala ngingahle ngisho lokhu Nkosi mangive nesitha leyo inkathaza bavuna ukukhokha intengo yokufa usuzithole wena ukuqoba usetshenzwe emphakathini esigejaneni sabale uzihlanganise nawo futhi udlale amakhadi dlale ekhaya ubukele izinhlelo udle ama-chips ayizicucu futhi uphuze amakhokhi ibandla lihlale lingenalutho kunjalo Ngakwenza sayini ikhadi yo zezinyangena zizithupha unyakela kusonto esikole intshisekelo nje pho yenziwe ngumuntu enikudingayo umangcele wo wena uthingi nawo impela wenzi njengawo yebo unumzane umshumayela akashumayela ihora noma okunye kuthize kufana nalokho senilungele ukubiza ibhodi yabaphatheli beze nimphonse phandle kunjalo Oh, ufuna ukudla ikeke lakho ubuye ligcine futhi ungeke kwenza lokho qhabo mnumzane ufanele uzinikele wena uqobo unentengo ufuneka uyikhokhe unokuhlanza ufanele ukwenze futhi ngiyanitshela lonke izwe lebandla lidinga ukuhlanza kusuka lepho impilo kuya emkamelweni nomlindi mnyango kunjalo iqiniso bengavumi ukukhokha Kodwa Samson akhuleka kahle ngenkathi yathi inkosi mangife nalamafilisti wayehlulekile kodwa mangife ufanele ukulungela ukufa esitheni esinalokhu kunqoba phezu kwakho ufanele uvume ukunikela ngemibono yakho uqobo Samson wayevume ukukhokha intengo ukuba athole amandla kaNkulunkulu futhi
What if you women are willing to let your hair
Angazi noma ngabe nina besifazane niyavuma yini kuyakala izinwele zenu zikhule na Angazi noma ngabe wena mliza nesibindi senele yini ukumtshela lokho na ufanele ukuba inhloko yendlu yena uyintaba ujikisa wena lokho kuphambene Ngibanga ukuthi imbuzalelo ezizamazamisayo biyoke ithathe laba besifazane bakhiphe kulama office omphakathi amaphoyisa emgwaqeni nezinto na ufanele ukuba sekishini Ngicabanga ukuthi beniyoke nize likwazi ukumbuyisela kulokho futhi na qhabo mnumzane akasoza kwenza ngaphandle umethole usindiswa khona ke uyakwenza awuyi kudingeka umtshele lutho ngakho uyoyifumana indawo yakhe umoya ongcwele uyomholela endaweni yakhe kodwa uthi umoya ongcwele uyangihola na kulokho kuphambene nezi na ungakubizi lokho ngomoya ongcwele uyavuma yini ukukhokha intengo na lokho kuse Ibandla lePentecostal uyavuma ukukhokha intengo na futhi lokho uyabona ukuthi hlobolunu lomahloni omikulo lungile Samson uyavuma ukukhokha intengo ukuba athole amandla kaNkulunkulu futhi oh ngizwa abanye benu bethi sinemvuselelo nokho mfowethu Branham kodwa nitholane emva kokuba nithole imvuselelo na Billy Graham wathi emlezeni wakhe eluzwile Kentucky ngathi ngihlezi naye kudleni kwasekuseni wasukuma lapho wayesethatha iBhayibheli wayesethi leli iBhayibheli yona indlela kaNkulunkulu yokwenza izinto kuyiliqiniso kanje lokho kodwa manje ke lenze Yinto elandelayo wathi uPaul wangena edolobheni wayesenza ophendukile washiya lowo ophendukile lapho oyedwa ophendukile edolobheni unyaka olandelayo wabuyela nalowo ophendukile wayesenabanga amashumi amathathu noma abanga amashumi amane abaphendukile futhi wabalethe kuKristu wathi ngiyedolobheni futhi ngenzane na ngibe nokuphenduka kwezinkulungwane ezingamashumi amathathu zinqumo wathi Uya phakathi konyaka anginawo amashumi amathathu. Wathi indaba na wasekhomba abashumayeli ke. Wathi yini bashumayela nivila phayo. Ihlala nezinyawo zeni ziphezwe kwedeske futhi ningakho kuyovakashela abantu. Manje leyo kwakuyinqwaba yeqiniso kulokho kunjalo. Kodwa kwakungesikho iqiniso konke. Njengendoda idle ikhambi yathi lumise umuntu omnyama omdala wayesethi Oh lelo belimnandi kodwa ngempela liseliningi futhi kunjalo futhi nako kwakuyiko ngangikubani mina ukuba ngisho kulomba ngela mkulu ngangikubani mina ukuba ngikhulume izwi leyo ndoda njengoba Billy Graham na makube kude nami leyo ingceke kaNkulunkulu ngangingekukhulume ngalo ngaphandle uma waye ngangicela futhi mhlawumbe ngangingasho kuthize Kodwa ngangikathanda ukusho lokhu Billy imuphi umshumayeli oyivila owayeloke ebeka izinyawo zakhe phezulu kwedesk ekuphendukeni kwabaka Paul oyedwa ayenaye na wayengesuye umshumayeli ezweni kwakuyini na uPaul wakazange emshiye esinqumweni ngathi yenza isinqumo sakhe wama lapho nezi likaNkulunkulu wayesemnquma eba indodana kaNkulunkulu khona ke wawungeke uloku umthulise Leyi ndaba namhlanje zonke lezi zinqumo sidinga ukugawula sibe amadodana amadodakazi kaNkulunkulu ahlanzwe futhi yabuyela ezwini futhi yabuyela evangelini impela yiloko esikudingayo.
Yebo,
sinemvuselelo mhlawumbe kodwa kuyini na imvuselelo ehle iBaptist yayinesiqubulo isinye sigidi ngo-44 ubuka tshelani na okusebandleni lapho ababe nemvuselelo khona basho futhi bathi ngekake baphume ukunikeza isikhawu imizuzu eyi-15 ukuba abantu baphume futhi babheme phakathi kukasonto sikole nalokho futhi umeluzi wabhema naye iphepha lathi zihlanze kuyo yonke imikhuba engcolile. Niyabo manje sizokwenza njani ngakho na? Awu wena uthi akulungile umoya ongcwele uma ufika uyonifundisa zonke lezi zinto. Niyabo impela wakwenza nomunye washo into ethize ngokuphilisa kukaNkulunkulu futhi washo ukuthi kwakukho lunye usuku. Niyabo bekhoba besuka kulokho kwakuyikho mhlawumbe kuyoba ngane esikhathini seminyaka inkulungwane nikuthi ngelani ukuphilisa kukaNkulunkulu esikhathini seminyaka inkulungwane nibe seningasayikufa na? Lunamhlanje usuku yilolu usuku futhi hawu sinezimvuselelo bukani ukubola kokuziphatha ebandleni bukani ukuthi konakalisa kanjani iminyaka yonke bukani amaqembu ethu amapentekostali ukuthi liwa kanjani malala amaseleni futhi ngicabange ngabe iminyaka eyi-15 edlule ngenkathi ngilapha bese-ke nibuka phandle bese nibone ukuthi ninani namhlanje niyazi ukuthi lelo iqiniso yisono nehlazi kunjalo beka ngokuqhela ngokuqhela ezwini likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Samsoni wayesazi isimo sakhe sokuhlubuka wayazi ukuthi wayengeke abe namandla okuhlangabezana nenselelo yehora nakuba wayelapho konke kwemishini yakhe kwakulapho izinkonyane ezifanayo ezazikwazi ukuthatha umhlathi futhi zishaye zilahle phansi isigidi samafilisti izinkonyane ezifanayo zilenga endodela efanayo amahlombe afanayo ayikwazi ukuthwala amasanga asegaza enyukele esihlokweni sentaba kwakuse lokhu kuyizinkonyane ezifanayo zilenga kuye. Oh, bekingasho into ethize lapha. Niyabo kodwa wazi ukuthi wayengenako ukuhlangabezana nenselelo yehora kanjalo nebandla liyazi ibonakaleni kwalo kwesimilo sibi asisoze sahlangabezana nenselelo yehora bukhomanisi bengamela yonke into futhi sizama kwenzani na? Sithole induduzo ngokujoyinana nabo siboshela jokene nalaba banda amahlela angakholelwa ngisho nasekuphiliseni kukaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. Bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Sizibophela thina ngiye ejogeni nezinto ezinjengalokho bese-ke silindele ukuthi uNkulunkulu sithi zibale ezinkulu. UNkulunkulu akaqapheli zibale ezinkulu, uNkulunkulu ubheke isimilo. Ngathi u-Eliezeri wathulukela waze wathola isimilo kuRebeka khona-ke wadingeka amgqokise alungele ame athule futhi alalele umlezi wakhe. Ukathaza yakho ingukuthi namhlanje uma uthole isimilo ukhulu kubenza babe bathule isikhathi eside ngokwanele ukubembesa izingubo nokuba gqokise kunjalo. Umunye uRico omncane usevele ubadonsela eceleni ngakwelinye icala kunjalo kodwa lapho u-Eliezeri wajulukela. Manje uSamsoni wayazi ukuthi wayengenawo amandla nakuba wayenezinkonyane futhi sinazo zonke zemishini yethu sinamakhulu amagosa esigodi sinabo bonke ababhishobi sinabo bishop abakhulu sinophapha sinobukhulu kubusa ezindabeni ezingcwele sinazo zonke zemishini sinezagiwe ezedlula zonke izagiwe ezinkulu kunazo zonke neningi yemali yomhlaba kusiza ngani kithina? Kuyithusa elikhenkcezayo nensimbi encincethayo kunjalo kodwa siyazi ukuthi asikwazi ukuhlangabezana nenselelo yehora namhlanje. Rashiya ubukhomanisi buthatha yizwe yini indaba na? Kungumuntu mumbi onesibini sokusukuma phansi kwakholelwa yikho nakuba kuyiphutha. Iphesente elilodwa kuphela leRussia liyikhomanisi. Iphesente elilodwa, amaphesente angamashumi ezishiyagalolunye nezishiyagalolunye kuseyilokho kubiza ngobuKristu obukhululekile kodwa abanayo i-IQ yevangeli. Banako ukuthi kuthathani nanokuba benayo imali futhi banako konke lokhu kodwa abanazo sigidi nomusa okudingwa uNkulunkulu eRussia yindoda yodwa ekutotshwe ngamandla kaNkulunkulu inamandla kamoya ongcwele Samsoni wayazi ukuthi wayidingani singahle sijikise yonke imelika ibuyele emuva nawonke umuntu aye esontweni sizalokhu singenawo sine ayinakho ukuthi kuthathani bafundi babengenawo baze baye Pentecost uJesu wabatshela ukuthi babengenawo emva kokushumayela iminyaka emithathu babe salokhu bewudinga ibandla liyawudinga kunjalo qaphelani Samsoni wayazi ukuthi wayesekudingeni wayenganele amahlelo angeke awuveza awaliqinise gizi izwi akushumayela amelane nawo ya liyazi kodwa Samsoni kuqonda lokho ukuthi wayenganele kuye uqobo nalokuba wayenakho konke kubusa kwakhe wayesalokho enganele
watching the Philistines gloating over their victory they never noticed him turn his head upwards
bekisise namaFilisti yenamela kunqoba kwawo awazange amqaphele jikisa ikhanda lakhe libhekisa phezulu izindebe zakhe ziyayimuva naphambili ngomkhuleko izinyembezi zehla ziphuma ezingoxeni lapho ake haba namehlo khona awakuqaphelanga lokho avele nje ayinesikhathi esikhulu kakhulu Wayefuna uNkulunkulu ukuba zibonakalise yena uqobo futhi kulo Jezebel. Wo, ukuba besingahle sibe noSamson abavukayo. Wo, badla, hayi hlelo lisha, uqale siye isivumo khona noma imvula yakamuva, sidinga amandla kaNkulunkulu kunjalo. Wayekwazi ukuthi kwakuzo kwenzekani uma uNkulunkulu eke waze wawuphendula umkhule wakhe kodwa waye kulungela ukubhekana nendaba mlonyeni waye sesiqiniselweni sangempela ngempela oh uma ibandla kulobu busuku belingama kuphela kulezo simo esiqiniselweni sangempela ngempela wazi ukuthi uzofanele uyeke yonke into oyithatha ngokuthi igugu kulelizwe uma besinisele besifazane sabelungela kulobu busuku kwazi ukuthi Uzonehlukanisa nazo zonke izinto zezwe. Mfundisi, bazoyeka kunimbambane emhlane futhi balitshela ukuthi dokotela uSibanibani bekumangalisa ungaya kobhukuda nathi kule ndaba mana. Ngithathe imiyalo yokuwaka nikhiphe ebandleni nemitshawo futhi kucishe impela kube ngukugembula. Udlalo wokuwaka ungukugembula. Nawonke lamasapho amasobho kukhokhela umshumayeli. Buyelana enqubweni. kaNkulunkulu yokugipa kweshumi buye lana zwini ngabavuma kugweza na cha bomnumzana bavumanga niyazi ukuthi kuthatha yipi intengo nowesifazane yokubiza ngefashion endala futhi uNkulunkulu yokubiza ngobusisiweyo Niyavuma ukufana ile nkathazo yakhe nifuna ukuhlala liphile eHollywood ngesikhali lifanayo niphile noNkulunkulu kungeke kuxubane imbewu uJesu wathi uma inhlavu kaqoli kawele emhlabathini futhi ife ihlala yodwa usoze waveza lutho oh bandle legama likaJesu ibandle lihle kakhulu kangaka igama lihle kakhulu kangaka igama likaJesu selikulungele ukufana Ngabe wena Assemblies of God, General Assemblies, ukulungele ukufana. Methodist, Baptist, Presbyterian, usukulungele ukuphela isitheni sakho na. Yabo, ukukho kintengo mhlatshela ngempela ngobuqotha na. Hayi nje ubuza bese uthi awu, ngizokuzama futhi ngibone ukuthi ngiphuma kanjani. Awukalungeli, ufanele ulungele ukukho kintengo bese ufa.
You fathers, you mothers,
Nina bobaba, nina bomama, sendikulungele ukwakhe ialtar endlini yenu. Bese nikhipha leyo television na. Sendikulungele ukususa lezi zitaki zamakadi etafuleni na. Lezo zincwadi zamahlaya abantwana bene abazifundayo. Belungiselele imiqondo yabo encane ngokuqhuma. Udevela azobanika khona. Selungele ukwakhe ialtara lidala lomndeni futhi na noma nifuna nje ukuqhubekela phambili nendlela eniyiyo na nifuna ukuqhubekela phambili anikabikho emsimweni sokuguza kodwa ngikulegela kuba nibe njengo Samson niyayibona intengo futhi senilungele Nkosi mangife nabo wayazi uma uNkulunkulu ephendule umkhuleko wakhe ukuthi kwakuzobizani abantu abaningi Boneka hleze lokhu ngibe lava benyukela tjara nomongwele ufika kubo futhi abafuna ukufa bafuna ukuhlala bephile ezweni ngeke akhoze uNkulunkulu ababili ngesikhathi esifanayo usukulungele ukushiya yonke into ukuba ukhoze uNkulunkulu na
listen and cry Lord only this once more
Lalelana kana kozi kube ganye kuphela futhi ngabe ibandla lamaphele kwesitjani general council iassembly of god church of god nonke niyavuma ukukhoka intengo na niyavuma ukuthi ganye futhi inkozi ngimi lapha angibanga lesibindi wona impela umoya omkhristu kuhlawulana nomfowethu kamunye noma umfowethu kamthathu yamunye angibanga lesibindi sokukwenza angibanga na umusa wokukwenza Enza uma ngibona lapho kufikise khona laphilikele izinhlanganweni nokuhlukana kokuhlanganyela nebandla lenhlangano olingenwe kakhulu kuphoyizeni omunye nomunye nangokuthi icishe bangakhulumisana emgwaqeni kanti sibunjwe saba nobumba lunye ngomoya ongcwele na
Are you willing to cry once more Lord
Niyavuma kumemeza kanye futhi inkosi makwenzeke uma nivuma uNkulunkulu impela uzowuza umkhuleko wenu Ngikusisani ngenkathi leyo ndoda inawo wonke lo mzipho umi lapho ukubusa kwayo kukhulu kodwa yayise lokho impumputhe yayazi intengo yayikwazi kunokwenzeka futhi yathi kanye futhi inkosi kanye futhi ngiziphindiselele ngokubona kwami Ngikade yenza lo mkhuleko uNkulunkulu wawuphendula yonke imisipho yomzimba wayo iqala ukuqina ngi umoya uqala ukuza kulezo zinkonyane
oh
kuba besingaba nomoya ofika emhlanganeni wethu ngolesithathu ebusuku usonde sikole wethu sizwe imisipho yezinkonyane zamandla kaNkulunkulu iqina ngi lapho umoya ongena ungangena khona Hayi babatizo kodwa ngomoya wangokoqobo kwembule imfihlo yenhliziyo nokuqondisa isono esiphakathi lapho kukhishwa ububi Nabi misipha yakhe iqala ukuqina mangive nawo ngazalele ukuwabhubhisa mangive nawo nemisipha yakhe izinkonyane zakhe zaqina ngi izinkonyane zakhe ezinkulukazi ezinkulu zathola amandla umoya ongcwele uqala ukuhamba phezu kwakhe futhi walisonta lelo dwala ngamandla akhe anamandla futhi wasuka wehla esiwudingayo kuphela ngumkhuleko qotho kanye futhi inkosi abe sifanele ukuba sezweni nichanjisiweyo sisalokhu sihamba simangala ehlane njengeIsrayeli wayifuna umthetho into ethize ababengayenza ungeke wenza lutho ngakho yemukela uKristu Sifuna ifundiso into esasingazikhukhumeza ngayo futhi sithole izinga lehlukile labantu komunye umufo niyabona ukuthi sasifike phi na siphuphuthekile kulungile Kwasagwetha nje lokhulu bekuhlala njalo kungaleyo ndlela ngikathi uNkulunkulu engena ezinye izinto ziyawa ngalonkathi waba ngukunqoba kuka Samson
Oh,
ifisa sengathi ngingabona ibandla likaNkulunkulu ophilayo lima kulobo busuku. Kanye futhi inkozi, kanye futhi sithumelele imvuselelo uma kubibiza yonke into, uma kubiza yonke into kinayo, ithumelele imvuselelo, ithumele phezu kwami inkozi. Yiza lenqembu labantu abathi ababe ngamakhulu amathathu noma ngaphezulu lapha kulobo busuku, bamemeze ngephimbeni lodwa. Nkosi uNkulunkulu, kanye futhi bangibona uJesu Kristu okuyeleza namuhle laphakade bangazi ukuthi ulapha eduze kwami bangazi ukuthi ulapha kuba nginakekele sengiyavuma manje Oh, nigela, sonke sithe saphujiswa. Ngaphele kwesiyali ima kulezo sixhobo kulobu busuku. Izinto enaza lelo kuba nizibhubhise, nithathile. Phendukani, memezani kakhulu. Nkosi, kange futhi, kange futhi masikubone. Mangisho lokhu mngani wami, kungcono ubhubhise isitha sakho ngaphambi kokuba isitha sakho sikubhubhise wena. Buyisa umhlangano omkhululeko ifashion endala kuphenduka okwenziwe ifashion endala ngenkathi babehlale ealtare baze bafe futhi baqede ngesono anikaze nimbone isifazana eya ealtare futhi aphele esonweni futhi ngosuku olulandelayo abuye nezinwele ziphunguliwe ubhede ebusweni bakhe ayike into enjengaleyo umoya ongcwele uyafundisa imvelo iyakwenza imvelo kamoya ongcwele Nikaze libabona besifazane bephuma futhi begqoke ukukhalikisayo bangene futhi bazame ukuzemboza nikaze nimbono silisa obesaba ukusukuma futhi esaba ukuthi umkakhe omncane ngamshiya noma enye into ethize ngoba wenza ukuqala awu indoda haye indoda ngalezo zinsuku ayekhuluma haye indoda ayebuza indlu yawo haye inhloko yenu kodwa le eyasemelika efekethisiwe izala kufuna nje sifundisene sikhule singumgqeko omncane sihlezi lapha singibuka manje siza nena sivele Greece isifundisa sikhule sikikini futhi siqala ukudlala ithepi yami futhi zaphekisisa umlayezo zathi ngiyazi ukuthi awunayo ngisho imfundo kodwa vele Branham amazwi akho nomlayezo wakho kuhambisana ngokuphelele lokuhunyushwa kweBhayibheli silesi Greke sathi kuyikho ncamashi okushilo kuyikho ncamashi
Just tell me the lady or sea means woman.
Futhi sizakimi sasingitshele lodekiya usho isifazane ngesiGreki leli yizo lo isifazane ibandla lo isifazane unyaka wesifazane sathi awu amadoda angekwenze uNkulunkulu wake bangena nini kulesi simo na yebo senikulungele ukubuyisa embuzelelo na senikulungele na wesifazane wathi nginelungelo lokwenza ngifuna ukwenza leyo inhlanhla yami yasemelika inhlanhla yakho yasemelika akusiye inhlanhla yakho waphiwa nguNkulunkulu nokho imvu imbuzi yahlala njalo ikhahlela itatazela kodwa imvu imayithule futhi lahlekela ngamalungelo ayo yabo Uma ngumntwana ngempela kaNkulunkulu yilahlekela ngamalungelo akhe asemelika kumoya ongcwele futhi umvumela kubumbe futhi akwenze njengoba ufanele kange futhi inkozi oh hey wobandla shiyani telile weHollywood uzokubulala ukhenya impilo kamoya iphume kuwe mshiye okumbukisi wakho weHollywood emsamo iHollywood yakho okucwebezelayo kwakho umhlangano wethu uzofanele ube njalo ufanele Wonke ube ngomkhulukazi njengalo lonke izwe ufanele ube semabandleni amakhulu kunawonke ungangela ufedebeni uzofanele umethembise imali engaka kungenjalo angekeze insila engaka pho ukhombisa ukuthi indebo yakho ikuphi inhliziyo yakho ilapho ungela uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo nasezwini lakhe futhi asimemeze kanye futhi inkosi kanye futhi sikhombise ubukhona bakho uJesu wathi Kuseyisi kashana nezo lokho ngumhlaba nezulu ngikhola ukuthi lapho ukuma kweze kungabe kusangibona nokho ngiyakungibona nina ikholwa ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni komnyaka misebenze ngiyenza mina nani niyakuyenza eminingi kunaloni yakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba wami okholwa yimi misebenze ngiyenza mina nayo yakuyenza hayi kuzenzisa kodwa okholwayo wobandla thina uJesu akafile uvukile kwabafile ukhona lapha manje ukuba bengingenakho lokho kwesekelo bengingeke ngikushe ngikushoyo futhi ngiyazi lapha futhi uyazifanisa uqobo lwakhe lapha uhlala njalo lapho kuphinsekisa izilakhe Ngoba bebilapha kulobu busuku beyothini na beyobuyela ngoyezwini futhi esho into efanayo ayisho manje wena uthi ngabe bekunguJesu lo wekhuluma na awu kuba bekungesuye impela bengingefune ukukusho ngempela kungafakaziswa kanjani na kodwa misa ikhanda lakho umzuzu Baba sezulwini izinceku zakho zingakhuluma konke zifisa ukukhuluma futhi singahla silethe iqiniso licace kakhulu njalo njalo kubantu kodwa noma kunjalo kuyidlingozi nje uselokhu nje kuyizindebe zesidalo singumuntu sikhuluma ebandleni futhi inkosi ungonga phezu kwevelo futhi noma ngabe yikuphi lapho khona kunezibonakaliso ezingaphezu kwevelo kunezimangaliso ezenziwayo izinto ezingenakuchazwa ngenkathi lapho emhlabeni wawuhamba wehla wenyuka phakathi kwabantu waphilisa abagulayo wesifazane wathinta ingubo yakho ngesinye isikhathi futhi waphenduka wase uthi ubalo ngithintile na wawungazi uqobo lwakho ubalo ngithintile na kodwa uNkulunkulu wayekuwe wawazi imfihlo yenhliziyo ngoba ibhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu liqinile futhi libukhali kunenkembe esikahlangothi zombili lahlulela imicabango yenhliziyo futhi wabuka phansi owesifazane omncane wayengenakuzifihla futhi wamtshela ukukhola kwakhe ukuthi kwakumsindisile wena wathi angenzi lutho aze ubaba angibonise kuqala ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje ukuba ubulapha kulobu busuku ubuya kwenza nje njengoba ubaba kubonisa ukuba wenze futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ungaletha leli bandla ngake futhi Nkosi uNkulunkulu lababandla owenziwe lapho kulobu busuku ngawo wonke amabandla ehlukene Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, Pentecostal nazo zonke izinhlobo zezimpawu zohlobo phezu kwawo awubheki uphawu lohlobo ubheka isilengiso esiyicicile gazi ngiyakhuleka baba sezulwini ukuthi kulobu busuku ukuthi abantu bazolishaya indiva uhlobo lophawu lwabo abalufakile futhi bakhumbule iPentecost isiyinhlangano iyisehlakalo siza kunoma yimubo wesilisa noma wesifazane oyokwethemba wena Sindisa abagulayo Nkosi, sindisa abalahlekile, thola udubo kuwo uqobo, manje nginikele lezi zithameli ngalamazi ephukile Nkosi, angisuye umuntu oyiqaphuqaphu, angenele kulethe izwi, kodwa ngithemba ukuthi umoya ongcwele uzothatha lezi zinto futhi uzembule futhi uzenze zaziwe ngesimo sesimilo ezinikwe ngaso. Hayi ukuzizwa nginokuzenyeza kodwa ukuzizwa ngithobeke kakhulu hayi kwehluka kodwa ukuba neqiniso nokwethembeka kubantu njengoba bengingenza kuNkulunkulu ngokuba uma ngingethembeke kubantwana bakhe ngingethembeka kanjani kuye na Futhi ngiyakuleka uNkulunkulu ukuthi uzokuqinisekisa lokho kulobu busuku phambi kwabantu ngomanje ukuze bazi ukuthi baphile amathunzini esikhathi ukuthi umlezo ehora ungukuphenduka bese ubuyela emuva futhi ekukholweni kobaba. Sipho kona futhi ngikunikela kuwe sindise izoni gcwalisa amakholwa philisa abagulwayo lethe inkazimulo futhi kwangathi sonke singakhala ngokuzwana kunge kange futhi Nkosi kange futhi makube kange futhi sicela egameni lika Jesu
prayerfully won't you consider this
Makada yethe kotheme ngokukhuleka ningekunake yini lokhu ngabe yimi inkosi na ngingeze njani ngifanele ngengeze njani na sihlole wena nje umusic usashayela phansi
think of this little broken up message don't look at the messenger think of what the message is
cabanga ngalomlayezo ophuke kancane ungabheki sithunywa cabanga ngalokho umlayezo oyikho
As you feel that you have need of God just raise up your hands
manje njengoba uzo ukuthi unokudinga uNkulunkulu phakamisa isandla sakho nje kancane njengoba ugcine ikhanda lakho likhotheme Nkosi ngikhumbule akukhathaleki ukuthi unesidingo sani ngikhumbule oh Nkosi ibani nokukholwa manje kuNkulunkulu ningangabazi kholwani nje bambani isidingo senu uNkulunkulu aze akhulume kini futhi athi ngizolinika isicelo senu. Oh singimi ngiphuphuthekile nami nginamahloni ngami uqobo ngimi ngizisho ukuthi ngingumKristu futhi ngiphila ngendlela engiphila ngayo nginamahloni ngami uqobo ngihawukele Nkosi ngiphilise ngiphilise ngokomzimba ngiphilise ngokukamoya ngenze ngibe ngowakho ngiwuzwile umoya wakho phezu kwami umfowethu Branham ushilo ukuthi ubulapha nathi ngiyakukhola manje ngoba ngikuzwile ngiyazi lapha
God of heaven will answer your prayer just believe now just let the message get down deep in you.
uNkulunkulu wasezulwini uzowuphendula umkhuleko wenu kholwani nje manje vumelani nje umlayezo wehle ujule kini.
Let's pray.
Khulekani nje ibani nokukholwa ningangabazi kholwani. Manje Nkosi nginikele lesi sikhala sesikhathi ukuze wesilisa nabesifazane abafana namantombazane bezokwazi ukukucabangisisa lokhu. Lona bekungumlezo xakile kwabange akungabazeki kodwa Nkosi uyazi ukuthi uqinisile. Ngiseze kameleni kule ntambama ulethe lokhu enkumbulweni yami ngale ndoda enkulu eyake yakuphilela nesimo eyangena kuso. Manje baba njengoba Samsoni wayevuma ukufa aphele kuye uqobo afe nesitha sakhe ukubuyisa kunqoba kukaNkulunkulu nesithembiso bangathi thina nabo bonke ubusonto bethu nawonke umehluko wethu singaphele kucabangeni okungokwethu futhi semukele izwi lakho siphele emcabangweni esitshelwe yona izinsuku zezimangaliso seledlule sibe sazi ukuthi lowo Jesu uyena izolo namuhla naphakade sibekhona Nkosi ukuthi lezi zethameli zizobona ukunyakaza kwesandla sikaNkulunkulu kanye futhi bese kuthi-ke bangeza futhi baphenduke futhi kube nomhlangano omkhulu futhi kwangathi kusukela kuleli bandla elincane kungaphuma imvuselelo ezobulala ngokuceka wonke amaFilisti okweze kulo lonke izwe futhi kwangathi kungaba yisibonelo njengoba laba bantu behamba besuka lapha kulobu busuku. Sikhulekela ukuthi uzongena njengoba wenza endleleni eya emawuze wakhuluma nalawo indoda indlela yonke ayexoxa ngawo wawukhuluma ngawo ngo futhi ayengakwazi abantu abaningi lapha Nkosi uyasonda futhi baqotho futhi ngempela bafundiswa yinoma yikuphi okwehlukile kodwa manje-ke ngenkathi usubafake ekamelweni ngalobo busuku futhi wavala emnyango wenza into ethize njengoba wenza ngaphambi kokubethela kwakho base-ke bazi ukuthi wawuvukile kwabafileyo bashesha babuyele emuva nezinyawo zilula nezinhliziyo ezijabulayo baze bebikele abafundi ngezinhliziyo ezijabulayo bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na siphe ukuba lokho kwenzeke kanye futhi Nkosi ngena kulezi zethameli futhi wenze into wazenza ngaphambi kokubethela kwakho ukuze lezi zethameli zizokwazi ukuthi inceku yakho engazuzisi lutho ayiqambanga manga kubo kodwa ayibatshela iqiniso sicela egameni likaJesu amen. Manje besingeke inhlobo saba nomuga omkhuleko obizwa uma kunamakhadi angicabangi ukuthi kakhona sinamakhadi anikezwa kusukela ebusukini obumbalo obedlule angicabangi ukuthi akhona abawanikezayo kulobu busuku kodwa banamakhadi lapha kodwa uma bebenawo beningeke naba nomuga omkhuleko nebo indlela esiyinxova ngayo manje kodwa sizoqeda kodwa banga faka abantu phakathi lapha abagulayo na azibone isandla sakho phakamisa isandla sakho uma unesidingo sikaNkulunkulu noma isidingo somunye umuntu enesidingo phakamisa isandla sakho khuleka nje manje tenpan ngokuzijoba manje asingehluleki nje ukuthola lo mlayezo manje lalelani ukuba uJesu bemi lapha egqokele isudu futhi nigijimele phezulu emsamo futhi nithi Nkosi Jesu ngiphilise niyazi ukuthi bengathini kini na sengivele ngikwenzile yalinyazwa ngeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thine intengo sivele ikhokhiwe nizofanele nikukholwe wena uthi kodwa ukuba bengikholwa ukuthi ubesondele kimi ukuba bengazi ukuthi ubelapha uma ngilokho sekube yiminyaka izinkulungwane ezimbili eyedlula awu ibhayibheli lathi yena izolo namuhla naphakade futhi sithanda ukumbona uma besingambona ubengenza njengoba enza manje ngizonikeza okwenu bazalwane abangabefundisi omunye umbhalo iTestamente elisha lasho ukuthi ungumpristi omkhulu manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu kunjalo na wenza kanjani kwakungenkathi eselapha emhlabeni wayengumpristi omkhulu ngani wayengaphezu kwalokho wayengunkulunkulu babekwazi kwazi kanjani abantu ukuthola into ethize kuye na owesifazane omncane wathinta ingubo yakhe wahlala phansi noJesu wajika wayesathi ubani ongithintile na futhi bonke bakuphika kodwa okwakhe umoya kaNkulunkulu owawukuKristu umenza uImmanuel waphenduka waze wathola ezithabelini owesifazane omncane wayesemtshela ukuthi sasiyini isimo sakhe wathi ukukhola kwakho kukusindisa sile kunjalo na awu manje uma engumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu uma kungumpristi omkhulu ofanayo ubeyokwenza ngendlela efanayo manje nizihambi kimi iningi lenu ngiyamazi umfana uDalton nabo behlezi lapho kulesi sihlalo singaphambili khona lapha leli qembu khona lapha ngoba bangabasemuva eKentucky sekuyiminyaka ngibazi futhi angiphosisi ngikholwa ukuthi emuva le ngimuva ngibona umfowethu Jean God nomfowethu Leo Messia angina siqiniseko ngiyajabula ukulibona bazalane ngibona umfowethu nodadewethu Dawu behlezi lapha ngifuni nina bantu uma ninanoma yini engalungile ngani lindani nje hayi manje ngifuna umuntu ongangazi nowaziyo ukuthi angikwazi ngifuna nina nikhuleke bese kuthi ke uma nguyena ezolo namuhla nabhakade tindali ngubo yakhe nomoya ongcwele wakhe uzosebenza ngathi uma ninomkhudu ofanele umoya ukukholwa ngawo umkhudu ofanayo ulapha uyosebenza ngendlela efanayo ufanele nguNkulunkulu ngakho uphila kwamaphula empentshisini ngeke inhlobo usathela amapentshisi uyothela amaphula futhi ivaka kuphila kukaKristu kukumuntu esitalwa esisazokufa uyothela isithelo sikamoya uyothela izithelo zokuvuka uKristu wethula lomlayezo nalolo lomlayezo ebandleni ukuba liwuthathe hambani niye ezweni lonke nakukho konke kudeliweyo izigidi azikazi ziwuze namanje izizwe asikazi siwuze namanje buze kube nini na izwe lonke kukho konke kudeliweyo lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo kuze kufika kuphi na izwe lonke kubani na konke kudeliweyo laba thuma khona ibandla manje ngikhombisene embhaleni lapho akubuyisele khona emuva lokho umuntu angadla jovele umbono wabo kodwa lowo akusiyo umbono kaNkulunkulu wathi izwe lonke kukho konke kudeliweyo